The Seed of Discrepancy was preached by Brother William Marion Branham on the 18th January 1965 at Westward Hotel, Phoenix, Arizona, USA. Imbewu yokunganqinelani yashunyayelwa ngumzalwana uWilliam Marion Branham ngomhla we-18 kuJanuwari owe-1965 eWestward Hotel, ePhoenix, Arizona, eMelika.
I have chosen tonight for a short text or short reading.
Ndilikhethele ingongoma emfutshane olurhatya okanye isifundo esifutshane.
The Lord willing to give us the context of it.
Ukuba inkosi ithandile ukuze sifumane umxholo waso.
Out of St. Matthew 13:24-30.
Uphuma kuMateyu ongcwele isahluko se-13 ivesi ya-24 ukuya ku-30.
And then also I want to read from 36-40 just in a few moments.
Kwakhona ke ndifuna ukufunda kusukela kumxholo wa-36 ukuya ku-40 kwimizuzwana nje embalwa.
Now, St. Matthew's, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew.
Ngoku kuMateyu ongcwele isahluko se-13 siqala ngevesi ya-24 yesahluko se-13 sikaMateyu ongcwele.
Listen close to the reading of the word. My words will fail, but his will not.
Phulaphulisisani ke ukufundwa kwelizwi. Amazwi am ayakusilela kodwa elakhe ngeke.
Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field.
Wababekela omnye umzekeliso esithi, ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu owahlwayela imbewu enhle entsimini yakhe.
But while he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
Kuthe ke xa baleleyo abantu lwafika utshaba lwakhe lwahlwayela umdiza phakathi kwengqolowa lwemka.
But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also.
Ithe ke yakudubula yakuba neenkozo wandula ukubonakala nomdiza.
So the servant of the householder came and said unto him, sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has the tares?
Bezile ke abakhonzi bomnini indlu bathi kuye, Nkosi, ubungahlwayelanga imbewu entle yini na entsimini yakho? Phofu iwuzuze phi na umdiza?
And he said unto them, an enemy has done this. And the servant said unto him, wilt thou then that we go gather them up?
Wathi ke kubo, ngumntu olutshaba owenze le nto. Bathi ke abakhonzi kuye, uyathanda na ke ukuba siye siwubuthe.
But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.
Uthe ke, hayi, hleze nithi xa niwubuthayo umdiza, ninqothule nengqolowa kunye nawo.
Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto the garner.
Yekani kukhule ndawonye kokubini, kude kube sekuvuneni. Ngexa ke lokuvuna ndothi kubavuni. Buthani kuqala umdiza, niwubophe ube zizithungu utshiswe, kodwa yona ingqolowa ihlanganiseleni kuvimba wam.
Did you notice, gather the tares first and bundle them?
Niqaphele, buthani kuqala umdiza, niwubophe ube zizithungu.
Now, reading this, there was something strange come to me.
Ngoku ndifunda oku, kwabakho into engaqhelekanga efikayo kum.
While I was setting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer.
Ngexesha endandihleli phezu kwentaba zeCatalina ngobunye ubusuku ndisemthandazweni.
And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight?
Ndaza ndacinga, ndingaliqokelela phi ilizwi endinokulisebenzisa koku bendifuna ukuthetha ngako ngokuhlwanje.
And I went down and found the word of discrepancy.
Ndaza ndehla ndafumana igama elingu discrepancy.
So I got the dictionary and looked what the word discrepancy means
ndathatha isichazi magama ke ndakhangela ukuba igama u discrepancy uthetha ntoni na.
And it means it's sowing discord or being contrary, as Webster says.
Uthetha ke ukuhlwela ukungevani okanye ukuchasana njengokutsho kuka Webster.
Sowing a discord, something different.
Ukuhlwela ukungevani into eyahlukileyo.
Or being contrary to what's already been.
Okanye ukwahluka kwinto ebiselikhona.
So I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy.
Ndaza ke ndacinga ingongoma ngokuhlwa nje ndiza kuyibiza ngokuthi imbewu yokunganqinelani.
And trust that the Lord will bless his word now as we approach it.
Ngokuthemba ke ukuba inkosi iya kulisikelela ilizwi layo ngoku sisasondela kulo.
And we also know he interpreted in verse 36 and to 43.
Siyazi ke kananjalo ukuba watolika kumqolo wamashumi amathathu anesithandathu nokuya kumashumi amane anesithathu.
How did this seed mature?
Indlela eyakhula ngayo lo mbewu.
And while we're at it, let's just read that also. Verse 36 now unto 43.
Sisekuyo ke mase sifunda naleya ngokunjalo ivesi yamashumi amathathu anesithandathu ngoku kuya kumashumi amane anesithathu.
And when Jesus had sent the multitude away, he went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field.
Waza uYesu akuzindulula izihlwele wangena endlwini beza kuye abafundi bakhe besithi sixelele umzekeliso womdiza wentsimi.
And he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man.
Waphendula ke wathi kubo, lo uhlwayela imbewu entle ngunyana womntu.
And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one.
Intsimi ke lihlabathi, imbewu ke entle ngonyana bobukumkani abo, umdiza ke ngonyana bongendawo.
The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels.
Utshaba ke olwawuhlwayelayo wona ngumtyoli, ukuvuna ke kukupheliswa kwephakade eli, abavuni ke zizithunywa zezulu.
As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world.
Njengokuba ngoko ubuthwa umdiza utshiswe ngomlilo, kuya kuba njalo ekuphelisweni kweli phakade.
The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity.
Unyana womntu uya kuthuma izithunywa zakhe zize zibuthe zikhuphe ebukumkanini bakhe zonke izikhubekiso nabo benza ukuchasene nomthetho.
And shall cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping and there'll be wailing and gnashing of teeth.
Zibaphose ezikweni lomlilo, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo.
Then shall the righteous shine forth as a sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear.
Ayakwandula ke amalungisa ukubengezela ebukumkanini boyise wawo, lowo uneendlebe zokuva makeve.
That's Jesus giving the interpretation of the parable himself.
Uyesu lo enika ingcaciso yomzekeliso ngokwakhe.
Therefore we know then what the interpretation means.
Ngoko ke siyayazi ngoko ukuba ithetha ntoni na ingcaciso.
And now as we approach this sowing of the seed and the reaping.
Ngoko ke sisasondela koku kokuhlwayelwa kwembewu nokuvuna.
Now he interprets it.
Ngoku uyayitolika.
And then I believe that Jesus was speaking this parable in his day.
Ngoko ke ndiyakholwa ukuba uYesu wayeuthetha lo mzekeliso ngomhla wakhe.
But was meaning it to be at the end of the world or the end of the age, which is this day.
Kodwa wayeuthethela ukupheliswa kwephakade okanye ukupheliswa kwesigaba.
And I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in.
Ndiyakholwa ke ukuba le tekisi incinci ngokuhlwa nje yeyona yale yure siphila kuyo.
Because Jesus distinctly said here that
ngokuba uYesu ngokucacileyo uthi apha
the gathering would be at the end of this world.
Ukuhlanganiswa kuya kuba sekupheleni kweli phakade.
That's when the end would be the gathering of the wheat.
Okoke kuya kuba kuxa sesifikile isiphelo ukuhlanganiswa kwengqoloa.
And also the gathering of the tares and burning them.
Nokuhlanganiswa komdiza ngokunjalo nokutshiswa kwawo.
And to take in the wheat into the kingdom.
Nokungenisa ingqoloa ebukumkanini.
And I believe it was this way.
Ndiyakholwa ke ukuba kwakulolu hlobo.
And another scripture leads me to believe this way. I have written down here is Matthew 24:24.
Nesinye ke isibhalo sindikhokelela ukuba ndikholelwe ngolu hlobo. Ndaye ndibhalile apha uMateyu isahluko sama-24 ivesi sama-24.
The word said that talking about this the seed of discrepancy.
Apho sithetha ngesihlalo imbewu yokungangqinelani.
Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible.
UYesu wathi esibini siyakusondelelana kangangoko side sibe nokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
Almost exactly the same.
Phantse ngokuqinisekileyo ibe into enye.
Another place in the scripture where it's written.
Kukho enye indawo esibhalweni ekubhalwe kuyo.
That the rain falls on the just and the unjust.
Ukuba imvula inela amalungisa nabangemalungisa.
I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people.
Ndikumbula amava am okuqala okuhlangana okokuqala nabantu bakwamoya.
As at Mishawaka, Indiana.
Ndandise Mishawaka, eIndiana.
And I was at a great convention, a hall about like this.
Ndandikwingqungquthela enkulu, iholo ebungangale.
Where the north and the south had come together.
Apho kwakuhlanganisene khona amandla namazantsi.
Because of them days of the segregation, they had the need up there.
Ngenxa yalo mihla yocalucalulo, kwafuneka ukuba bahlanganisane phaa phezulu.
They were two great orders of the Pentecostal brethren.
Babe zinkonzo ezimbini ezinkulu zabazalwana bakwamoya.
I had never heard of them or met them before.
Ndandingazanga ndeva ngabo okanye ndihlangane nabo ngaphambili.
The first time I ever heard speaking in tongues.
Yayiko okokuqala ndisiva xa kuthethwa ngelwimi.
And at the end of the row of the convention.
Kwaza ekupheleni kobude bengungquthela.
Me being not a member among them.
Mna ke ndingelolungu phakathi kwabo.
I was just a young Baptist minister. I sat way back in the back.
Ndandisengumlungiseleli oselula wasebaptist. Ndahlala phaya emva kakhulu.
And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about.
Ndaye ndikhumbula ukuqala kwami ukuva umuntu ethetha ngelwimi. Ndandingayazi nokuba into emalunga nantoni na.
And then these two men mainly set up in the front.
Azeke la madoda mabini aphambili ayehleli ngaphambili.
One would speak in tongues and the other would interpret what the man said.
Omnye wayeye athethe ngelwimi aze omnye atolike lonto ithethwe yilondoda.
Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then.
Kwalunga ndaqalisa ke ukufundisisa iBhayibhile yam kangangoko ndinako apho ngoko.
And found out that was scriptural.
Ndafumanisa ukuba lonto yayingokwesibhalo.
That's exactly what the scripture the Holy Spirit would do.
Yilonto kanye isibhalo sathi umoya oyingcwele uyakuyenza.
Well, about a day after that.
Kwazake malunga nosuku emva koko.
That night my heart was so stirred, I slept in a cornfield.
Ngoba busuku inhliziyo yam yayiphazamiseke kakhulu, ndalala entsimini yengqoloa.
But I didn't have enough money to get me a bed.
Ndandingafumananga mali eyaneleyo yokuzifunela ibhedi.
So I just had enough money to get home on.
Ngoko ke ndandinemali eyaneleyo nje ukuya kufika ekhaya.
And I got me some donuts, a couple days old or rolls it was, and for my breakfast.
Ndaza ke ndazithengela idonuts zinentsukwana kudala okanye amaqebengwana yayingawo ndisenzela isihlo sam sakusasa.
I was welcome to eat with them.
Njengoba ndandamkelekile ukudla nabo.
But I didn't have no money to put in them days that was in the depression 1933.
Kodwa ndandingenamali yakufaka phaya. Ngaloo mihla ke kwakukwimihla engcinezeleko ngowe-1933.
So it was pretty hard going.
Ngoko ke kwakuhambeka nzima kakhulu.
And So I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got.
Ndaza ke ndacinga ke ndingathini andifuni ukudla nabo kodwa ndifuna ukuyazi lento banayo.
They've got something and I haven't.
Banokuthile endingenako.
So that morning they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from.
Ngoko ke ngalonza sandandi bandicela besithi bonke abefundisi mabeze eqongeni nizazise nje ukuba ngobani na nivela phi na.
Well, I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down.
Walunga ke ndathi nje kuphela ndingu William Branham umvangeli eJeffersonville ndahlala phansi.
Well, at that time I was the youngest minister on the platform.
Kengelo xesha ndaningoyena mfundisi uselula eqongeni.
And the next day they called me to the platform to speak.
Ngemini elandelayo ke bandibizela eqongeni ukuba ndithethe.
And then after I spoke, Father, we had a great time.
Kwaza emva kokuba ndathethayo ngoba saba nexesha elimnandi.
And then I began to meet different people inviting me to their churches.
Ndaza ke ndahlangana nabantu ngabantu bendimemela kumabandla abo.
Then after that, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted.
Kwaza emva kokuba be emva kokoke ngoba ndacinga ukuba nje ndinga yan apho ayekhona lamadoda mabini abalaseleyo ayethetha ngelwimi etolika.
That was burning me up in my heart.
Yayindichisa ke loo nto entliziyweni yam.
I wanted it so bad.
Ndandiyifuna ngeyona ndlela.
Well, as I've told you at the beginning,
kulungile ke njengokuba bendinixelele ekuqaleni.
A little gift that you pull over.
Isipho esincinci nje ositsalayo.
Your gifts and callings are without repentance. You have them all your life.
Uyazi, izibabalo nobizo zingaphandle kwenguquko. Uba nazo ubomi bakho bonke.
See, you're born with them. If they're gifts of God.
Yabona, uzalwa nazo ukuba zizipho zikaThixo.
So always, since a little bitty baby, it always happened to me.
Ngoko ke ndasoloko ndiselusana oluncinane yayisoloko isenzeka kum.
People who knows me all my life know that's true.
Abantu abandazi ubomi bam bonke bayazi ukuba yinyaniso leyo.
Well, if I thought I didn't know what it was, then call it a vision. I just didn't know what it was.
Ke ukuba ndacinga ndandingayazi ukuba yayintoni nangoko ndiyibiza ngokuthi ngumbono ndandingayazi nje into eyayiyo.
I thought if I could ever talk to them.
Kodwa ndacinga ukuba ndinokukhe nje ndithethe nawo.
Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the spirit of God.
Kube nomoya wawulapho kweso sakhiwo wawuvakala njengomoya kaThixo.
So I got to talk to one of them and I asked him a few questions.
Ngoko ndaqalisa ukuthetha nomnye wabo ndaza ndambuza imibuzo embalwa.
And he was a real genuine Christian.
Waye ke engumKristu onguye wokwenene.
There was no doubt about that. That man was a real believer.
Kwakungekho mathandabuzo ngaloo nto laa ndoda yayilikholwa lokwenene.
And the next man, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them.
Indoda ayilandelayo ke ndakuthetha nayo ukuba ndakhe ndahlangana nomanahanisi yayingomnye wabo lowo.
That man was actually, his wife was a blonde-headed woman.
Laa ndoda eneneni yayi umfazi wayo wayenentloko egwangqa.
And he had children by, two children by a black-headed woman.
Wayenabantwana ke ko abantwana babini kumfazi onentloko emnyama.
And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up.
Ndaza ndacinga ke yintoni ngoku naku ndikhohlwe mpela.
If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right.
Ndingumntu okholwa ngokubona ke kufuneka ibe lilizwi kungenjalo asiyonyaniso.
And here's that spirit one rang out, according to all I know, genuine.
Nangu ke la moya omnye uvakele ngako konke endikwaziyo enyanisekile.
The other was no good at all and the spirit falling on both of them. Now how can that be?
Omnye loke wayengalunganga konke wabe umoya isihla phezu kwabo bobabini ngoku ingenze kanjani loo nto.
I had me puzzled.
Yandenza ndaxakwa.
2 years later I've been praying in a cave where I'd go to pray.
Kwiminyaka emibini emva koko ndandithandaza emqolombeni apho ndandiye ndithandaze khona.
Got dusty in the cave and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log.
Kwabakho uthule apho emqolombeni kwaza ngenye injikalanga ndaphuma phandle ndabeka ibhayibhile yam phezu kwesigodo somthi.
The wind blew it open to Hebrews the 6th chapter which said.
Waze umoya wayiphaphathekisa yavuleka kumaHebhere isahluko sesithandathu apho yathi
in the last days how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance.
Kuya kuthi ngemihla ukugqibela into eyakwenzeka ukuba sithe sawa semkanyanisweni sasihlaziyela inguqukweni kwakhona.
There was no more sacrifice for sin.
Akuseko dini ngenxa yesono.
How the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Nangokuba imithana inameva nenkunzane yayikufuphi nengqalekiso esiphelo sisa ekutshisweni.
But the rain cometh upon the earth often to water it, to dress it.
Kodwa imvula iza phezu komhlaba futhi unyakamise iwulungise.
But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered.
Kodwa yona imithana inameva iyakwaliwa kanti yona ingqolowa iyakuhlanganiswa.
I thought, well, just the wind had to blow that open.
Ndaza ndacinga hayi ngumoya nje lo uyiphaphathekise yavuleka apha.
Well, I just laid the Bible down again and I thought.
Ngoko ndaphinda ndayibeka phansi iBhayibhile kwakhona ndaza ndacinga.
Well, now I'll just and here come the wind and blow it open. That happened 3 times.
Ke ngoku ndandisuka naku kufika umoya uyivuthela ivuleke kwakhona loo nto yenzeka amatyeli amathathu.
And I thought, well, now that's strange.
Ngoku ndacinga ngoku isisimanga le nto.
Then I was raised up and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that?
Ndaza ke ndaphakama ndacinga Nkosi kungani ukuba undivulele la iBhayibhile ukuze ndifunde okuya.
When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Ndathi ndakufika ezantsi kwelalizwi imithana inameva nenkunzane ekufuphi nengqalekiso esiphelo sisaye ekutshisweni.
Although, why would you open that to me there?
Ndacinga kutheni ukuze undivulele la nto kula ndawo.
And as looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's just God, see?
Ndathi ngokujonga phaya ngoku le mibono yokwenene iza ngaphandle kokucalela emandleni konke nguthixo nje kuphela yabona.
I looked and I seen an earth that was turning out in front of me.
Ndakhangela ndabona ihlabathi elalivela lijikeleza phambi kwam.
And I seen it was all disked up.
Ndalibona lilinyiwe lonke.
There was a man dressed in white, went around sowing wheat.
Kwakukho indoda ayivethe ezimhlophe yahamba ijikeleza ihlwayela ingqolowa.
And after he went around the curvature of the earth,
kwaza kwathi emva kokuba ayokusithela ngapha kwegophe lomhlaba,
around come a man looked horrible.
Kwathi gqi indoda ikhangeleka imbi.
He was dressed in black.
Ivethe ezimnyama.
And he was throwing weed seeds all over.
Yayeke iphosa imbewu yokhula phezu kwayo yonke.
They both come up together.
Zantula ke kunye zombini.
And when they did, they both was thirsty because a rain was needed.
Zathi ke zakwenza njalo, zanxanwa zombini ngokuba kwakudingeka imvula.
And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send the rain.
Nganye kuzo yakhangeleka ngathi iyathandaza intlokwana yayo encinane igobile, Nkosi, thumela imvula, thumela imvula.
The great clouds come up and the rain fell upon both of them.
Aza enyuka amafu amakhulu, yana imvula phezu kwazo zombini.
When it did, the little wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord.
Yathi yakuna ingqolowa encinane yaxhuma yaqala ukuthi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi.
And the little wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord.
Nokhula oluncinane lwaxhuma kwalapho kwelo cala lwathi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi.
Then the vision was interpreted.
Waza wacaciswa lo mbono.
The rain falls on the just and the unjust.
Imvula inakumalungisa nabangemalungisa.
The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together.
Umoya omnye ungehla enkonzweni wonke umuntu avuye kuwo abahananisa amaKristu nabo bonke kunye.
Exactly right. But what is it?
Kunjalo kanye, kodwa yintoni na?
By their fruits they are known.
Baziwa ngeziqhamo zabo, yabona?
That's the only way it can ever be known.
Kuphela kwendlela enokwaziwa ngayo leyo.
Then you see that now since wild oats.
Ngoko uyakubona oko ngoku kusukela ukuba umdiza okanye ingqolowa yasendle.
Wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected.
Nokukhula uyilinganisa yokwenene ingqolowa yasekhayeni ngendlela esondeleka ngokuba inganokulahlekisa nabanyuliweyo.
I think we're living in a timely age.
Ndicinga ukuba siphila kwisigaba esisiso.
Well, these things should be preached on and talked about.
Apho ezi zinto kufanele kushunyayelwe ngazo, kuthethwe ngazo futhi.
Notice in verse 41.
Kaphela kwivesi yamashumi amane ananye.
The two also very close. So close in the last days to
Ezonto zimbini zisondelelene kakhulu kwimihla yokugqibela ngokokude.
He could not depend on some certain church to separate him.
Akakwenzi wayengaxhomekekanga kwinkonzo ethile ukuba izahlule.
Say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate him.
Mhlawumbi emawisile okanye amabhaptizi okanye akwamoya ukuzahlula.
He said he sends his angels to separate him.
Wathi uthumela izithunywa zakhe ukuze zizahlule.
An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong.
Isithunywa sizela kuzisa ukwahlula, ukucalula phakathi kokulungileyo nokubi.
And no one can do that but the angel of the Lord.
Akukho mntu ke unokukwenza oko ingeyiyo ingelosi yenkosi.
He's the one that is going to tell which is right and which is wrong.
Yiyo eyakuxela ukuba yiphina into elungileyo iyiphina engalunganga.
God said he will send his angels at the last times.
UThixo wathi uyakuthumela ingelosi zakhe ngamaxesha okugqibela.
Not angels down the year but angels at the last time.
Ingezo ngelosi ziza kuhla apha kodwa izithunywa ngemihla yokugqibela.
And we gather together.
Zizokuhlanganisa.
We know that this is the coming harvest time now.
Siyazi ke ukuba lelo xesha lizayo lokuvuna ngoku.
Now an angel is actually interpreted a messenger.
Ngoku ingelosi xa icaciswa ngeliphandle ngumthunywa.
And we see that there are seven angels of the seven churches.
Siyabona ke ukuba kukho izithunywa ezisixhenxe zamabandla asixhenxe.
And now no up through the church ages.
Hayi, zikuzo zonke izigaba zebandla.
Notice who he said that the sowers were and also what the seed was.
Qaphela ukuba wathi yayingoba nina abahlwayeli kwakhona wathi yayintoni na imbewu.
One, the sower was he, the Son of God.
Okokuqala umhlwayeli yayinguye unyana kaThixo.
He went for sowing seed.
Owaphuma wayakuhlwayela imbewu.
And an enemy came behind him, which was the devil.
Kweza utshaba emva kwakhe, olwalu ngonge ndawo.
And sowed the seed of discrepancy.
Lwahlwayela imbewu yokunganqinelani.
Behind the sowing of the right seed.
Emva kokuhlwayelwa kwembewu eyiyo.
Now, friends, that has happened through every age since we've had a world.
Ngoku zihlobo, londo yenzeke kuzo zonke isigaba kusukela oko lathi lakho ihlabathi.
Exactly. All the way from the beginning, it started the very same thing.
Ngokuqinisekileyo, konke ukusukela ekuqaleni, yaqalisa into enye.
Now, he said, the seed of God, the word of God, Jesus said in a certain place.
Ngoku, wathi, imbewu kaThixo, ilizwi likaThixo, uYesu watsho kwindawo ethile.
That the word is a seed.
Ukuthi ilizwi liyimbewu.
And every seed will bring forth of its kind.
Kwaye yonke imbewu iyakuvelisa okohlobo lwayo.
And now if the Christian, the children of God,
ngoku ke ukuba umKristu abantwana bakaThixo,
the children of the kingdom has become the seed of God, then they must be the word of God.
Abantwana bobukumkani babe imbewu kaThixo, ngoko ke bafanele ukuba babe lilizwi likaThixo.
The word of God manifested in the age that they're living in.
Ilizwi likaThixo libonakala lisiwe kwisigaba sexesha abaphila kulo.
For the promised seed of that age.
Lembewu yedinga yelo xesha.
God gave his word at the beginning.
UThixo wanikezela ilizwi lakhe ekuqaleni.
In each age has had its seed, its time, its promises.
Sonke ke isigaba sibe nembewu yaso nexesha laso namadinga aso.
Now, when Noah came on the scene,
ngoku ukufika kukaNoah,
and he was the seed of God, the word of God for that age.
Wayeke wayimbewu kaThixo, ilizwi likaThixo leso sigaba sexesha.
When Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work.
Wathi akufika uMoses, wayengena kuza nomyalezo kaNoah, wawungena kusebenza.
Because he was the seed of God at that time.
Ngokuba wayimbewu kaThixo ngelo xesha.
Then when Christ came, he could not come with Noah or Moses' age.
Kwaza kwathi akufika uKristu, wayengena kuzana esigaba sikaNoah okanye sikaMoses.
It was his time for a virgin to conceive.
Yayilixesha lakhe lokuba intombi imithe.
And to bring forth a son. And he would be the Messiah.
izale unyana waye eyakuba ngumesiya.
Now we've lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age.
Ngoku saphila sedlula kwisigaba sika Luther, isigaba sika Wesley, isigaba sama Wesley.
All down through the ages in the Pentecostal age.
Konke kuzo zonke isigaba nesigaba senkonzo zakwaMoya.
In each age has given a promise of the word.
Kwaye sonke isigaba savelisa idinga lelizwi.
And the people of that age that manifest that promised word is the seed of that age.
Abantu bezo sigaba sexesha abalibonakala lisayo elo lizwi lithenjisiweyo bayimbewu yeso sigaba sexesha.
According to what Jesus said right here, they are the children of the kingdom.
Ngokubhekiselele kulento uYesu wayithethayo kanye kulendawo bangabantwana bobukumkani.
That's right. The manifestation of the Holy Spirit operating through his children is those seed of the kingdom at that age.
Kunjalo kanye ukubonakalaliswa kwamoya oyingcwele osebenza ngabantwana bakhe ilombewu yobukumkani ngeso sigaba sexesha.
Notice the terriers.
Qaphela umdiza.
Was the enemy Satan who sowed discord or the seed of discrepancy?
Yayingomnye utshaba uSatana owahlwayela ungevani okanye imbewu yokungangqinelani.
He was the one guilty of doing this horrible thing.
Yayinguye onetyala lokwenza lento imbi kangaka.
Satan sowed his seed from the beginning.
USatana wayihlwayela imbewu yakhe kusukela ekuqaleni.
When God placed his first harvest of human beings upon the earth.
Wathi uThixo kubeka isivuno sakhe sokuqala sabantu emhlabeni.
Adam, of course, as yet knew that there was a knowledge of truth.
UAdam kakade wayengekazi kuba kwakukho ulwazi lwenyaniso.
Right and wrong, and he had never come to that as yet.
Okulungileyo nokungalunganga wayengekabina kufika koko ke ngoko.
But we find out God gave his children his word for their defense.
Kodwa sifumanisa ukuba uThixo abanika ilizwi lakhe abantwana bakhe ukuba bazikhusele ngalo.
There we have no other defense than the word of God.
Olwabo asinalo olunye ukukhuselo ingelilo ilizwi likaThixo.
That is our defense.
Lukhuselo lwethu olo.
There's no bombs, no shelters, no hiding places.
Akukho ziqhushumbisi nazikhuselo nazindawo zakuzimela.
No Arizonas or Californias or wherever it is.
Akukho Arizona okanye California okanye nokuba kuphi na.
There's only one defense we have, and that is the word.
Lunye kuphela ukhuselo esinalo kwaye lilizwi elo.
And the word was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus.
Ulizwi ke wenziwa waba inyama wahlala phakathi kwethu uKristu Yesu ke lo.
He is our only defense. Being in him, we are safe.
Nguye kuphela ke ukhuselo lwethu. Ngokuba kuye sigcinakele.
Not even sin is imputed to a genuine believer.
Nesono asibalelwa kukholwa lokwenene.
Did you know that?
Ubuyazi londo.
He that's born of God does not commit sin. He cannot sin.
Lo uzelwe nguThixo akenzi sono, akanako ukona.
It's not even imputed.
Yabona? Asibalelwa nokubalelwa kuye.
Well, David said, blessed is the man who God will not impute sin.
Ngoba uDavide wathi inoyolo indoda angayikubalela sono kuyo uThixo.
When you are in Christ, you have no desire to sin.
Xa ukuKristu awuna mnqweno wakona.
The worshipper once purged has no more conscience of sin.
Onqulayo ethe wahlanjululwa akasena sazela kwisono.
You don't desire.
Awusinqweneli.
Now to the world you might be a sinner, but to God you're not, because you're in Christ.
Ngoku kwihlabathi usenokuba ngumoni, kodwa kuThixo awunguye ngokuba ukuKristu.
How can you be a sinner when you're in the sinless one?
Ungangumoni njani xa ukulo ungena sono?
And God only sees him who you are in.
Abe uThixo ebona kuphela lo ukuye.
Now this harvest time.
Ngoku elixesha lokuvuna.
At the beginning when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children.
Ekuqaleni akuhlwayela imbewu yakhe uThixo phezu komhlaba wazoyinikela ezinhliziyweni zabantwana bakhe.
His family.
Usapho lwakhe.
To keep that word, that was their only defense.
Ukugcina elalizwi yayikuphela kokhuselo lwabo.
Keep that word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy.
Ukugcina elalizwi nako ke kufika utshaba lwaluqhekeza olwakhuselo ngokuhlwayela imbewu yokungangqinelani.
Contrary to the word of God.
ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo.
If that was discrepancy in the beginning,
ukuba yakungangqinelani oko ekuqaleni,
it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy.
Isekuko nangoku nantoni na iyakongeza nantoni na elizwini likaThixo iseyimbewu yokungangqinelani.
I don't care where it comes from.
Andikhathali nokuba ivela phi na.
If it's from organization, if it's from military sources,
ukuba ivela imbutweni, ukuba ivela kwimithombo yasemkhosini,
if it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy.
Ukuba ivela kumagunyezo politiko nantoni na ichasene nelizwi likaThixo yimbewu yokungangqinelani.
When a man stands and says he's a gospel preacher,
ayindoda isima ithi ngumshumayeli wevangeli,
and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy.
Ize ithi insuku zemimangaliso zadlula yimbewu yokungangqinelani leyo.
When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere,
ayindoda iphakama ithi ngumlungiseleli umaluzi webandla kwindawo ethile,
and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy.
Abenga kholwa kuba uYesu Kristu usenguye ngayo yonke ingcaciso ngaphandle komzimba wenyama, isenguye izolo namhla nangona phakade, yimbewu yokungangqinelani leyo.
When he says that miracles and apostolic age passed, that's seed of discrepancy.
Xa esithi imimangaliso nesigaba sabapostile sedlula, yimbewu yokungangqinelani leyo.
When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy.
Abe sithi akukho nto njengempiliso engcwele apha, yimbewu yokungangqinelani leyo.
And the world is full of it.
Kwaye ihlabathi lizele yiyo.
It crowds out and chokes out the wheat.
Iyayiminxa ifuthanisele ingqolo.
We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil.
Siqaphela kuba umhlwayelo wokuqala wembewu yokungangqinelani waphawulwa ngokuthi uSatan.
And we know it was in Genesis 1.
Kwaye siyazi ukuba kwakukwi Genesis sahluko sokuqala.
Now we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter.
Sifumanisa apho nalapha kwincwadi kaMateyu sahluko seshumi nesithathu.
Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil.
UYesu usaphawula nakuphina kungangqinelani kwilizwi lakhe ngokuba nguSatan.
And this 1956, anything that sows discrepancy,
nalapha kulo 1956 nantoni na ehlwela ukungangqinelani,
contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it, is a seed of discrepancy.
Ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo elibhaliweyo okanye ibeke ingcaciso yokuzicombululela kulo, imbewu yokungangqinelani.
God will not honor it. He can't. It won't mix.
UThixo akanakuyihlonipha, akanako, ayinakuhlangana.
It certainly will not.
Ayinako konke konke.
It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it.
Lifana nembewu ye mustard. Aliyukuxubana nayo nayiphi na enye into, awunakulixuba ulenze ipastile.
It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy.
Kufuneka uba libe into eyiyo, imbewu yokungangqinelani.
Now we find, when God sowed his seed in the Garden of Eden,
ngoku sifumanisa ukuba uThixo akuhlwela imbewu yakhe embizweni wase-Eden,
we find out that it brought forth an Abel.
Sifumanisa ukuba yavelisa uAbel.
But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain.
Kodwa kwathi uSatan akuhlwela eyakhe imbewu yokungangqinelani yavelisa uKain.
One brought forth a righteous one, one brought forth an unrighteous one.
Enye yavelisa olilungisa, enye yavelisa ongelolungisa.
Because that Eve listened to the word of discrepancy,
ngenxa yokuba uEva waphulaphula ilizwi lokungangqinelani,
contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since.
Ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo yaze loo nto yaqala ukuqengeleka kwebhola yesono kanye apho okoko ke iqengeleka ukusukela ngoko.
And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing.
Kwaye asinakuze siyikhuphe ngokupheleleyo zide izithunywa zifike ziyicalule le nto.
And God takes his children to the kingdom and the terriers will be burned.
UThixo athabathe abantwana bakhe abasebukumkanini, umdiza ke uyakutshiswa.
Notice those two vines.
Yiqaphele loo midiliya mibini.
if we just had more time on this subject, but just to hit the high spots.
Ukuba nje besinexesha elithethatha kule ngongoma kodwa okokubetha nje indawo eziphezulu.
So we can go right into praying for the sick in the next few minutes.
Ukuze siye kanye kuthandazele nabagulayo kule mizuzwana imbalwa izayo.
Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter.
Qaphela, imbewu zayo zakhula kunye kanye njengoba uThixo wathoyo ngapha nakwisahluko seshumi nesithathu.
Of our text tonight of Matthew.
Saletegisi yetu ngokuhlwa nje sika Matthew.
Let them grow together.
Uyeke kukhule kokubini.
Now Cain went to the land of Nod.
Ngoku uKain waya kwilizwe lakwaluphalapha.
Found himself a wife and married.
Wazifumanela umfazi wachata.
And Abel was slain and God raised up Seth to take his place.
UAbel ke wayebulewe wazawuthixwa velisa uSete kuba athabathe indawo yakhe.
And the generation started moving on between right and wrong.
Zaqalisa ke izizukulwana ukukhula phakathi kokulungileyo nokungalunganga.
Now we notice they gathered each one of them time after time.
Ngoku siqaphela kuba zahlanganisana zonke ngazinye ixesha nexesha.
And God had to, it got so wicked to God had to destroy.
Kwafuneka kuba uThixo yaba into engcolileyo kwada kwafuneka kuba uThixo ayitshabalalise.
But they finally came forth unto both of those seeds.
Kodwa ekugqibeleni zenyuka zada zombini ezombewu.
The seed of discrepancy and the seed of God.
Imbewu yokunganqinelani nembewu kaThixo.
Put forth their genuine heads.
Zavelisa intloko zazo zokwenene.
And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ.
Londo ke yaya kutho ku Judas Iscariot na ku Yesu Christ.
For he was the seed of God.
Kuba waye imbewu kaThixo.
He was the beginning of the creation of God.
Waye ingqalo yendalo kaThixo.
He was nothing less than God.
Waye ngeyona ntoni na engeneno koThixo.
And Judas Iscariot was born the son of perdition.
UJudas Iscariot ke wazalwa engunyana otshabalala.
Come from hell, return to hell.
Evela esihogweni waphindela esihogweni.
Jesus Christ was the son of God, the word of God made manifest.
UYesu Kristu wayengunyana kaThixo, ilizwi likaThixo libonakala lisi.
Judas Iscariot in his discrepancy was the seed of the devil.
UJudas Iscariot nokunganqinelani kwakhe wayeyimbewu kaSatan.
Come to the world and for deceit just like he was at the beginning, Cain, his former father.
Weza ehlabathini ezele ukulahlekisa ke kanye njengoba wayenjalo ekuqalekeni uKain uyisewa ngaphambili.
Judas only played church.
UJuda yena wayedlala nje icawe.
He wasn't really sincere. He didn't actually have faith.
Wayenganyanisekanga ngamandla. Wayengenakholo eneneni.
He had never betrayed Jesus.
Ngewayengazange amngqathe uYesu.
But you see, he sowed that seed of discrepancy.
Kodwa uyabona, wahlwayela la mbewu yokunganqinelani.
He thought he could make friends with the world, mammon.
Wacinga ukuba angakha ubuhlobo nehlabathi ubutyebi.
And also have friendship with Jesus.
Aze aphinde kwakhona enze ubuhlobo noYesu.
But it was too late for him to do anything about it.
Kodwa kwakungasekho xesha kuye lokuba abe nentwana okuyenza ngaloo nto.
When the dead hour came, when he did this evil thing,
yathi yakufika iyure yokugqibela akuba yenzile le nto ingcolileyo.
He crossed the separating line between going forward and returning back.
Wawela umgca okwahlula phakathi kokuya phambili nokubuyela umva.
He had to go on in the way that he went as a deceiver.
Kwanyanzeleka ukuba aqhubele kwindlela awayeyihamba njengomlahlekisi.
He sowed the seed of discrepancy.
Wahlwayela imbewu yokunganqinelani.
He tried to find favor with those great organizations of that day.
Wazama ukuzithandisa kulo mibutho mikhulu yaloo mihla.
With the Pharisees and Sadducees.
KubaFarisi nabaSadducees.
And thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people.
Waze wacinga ukuba angazenzela intwana naye imali kwaye eza kubaluleka phakathi kwabantu.
If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy.
Ukuba isilo nto ebangela kuba abantu abaninzi bangene koko kunganqinelani.
Trying to find favor with man, let's find favor with God.
Bezama ukuzithandisa ebantwini, masizithandise kuThixo.
Not with man.
Hayi ebantwini.
But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him.
kodwa ilento yenziwa kuYuda kwakuba kufumbe kuye okunganqinelani.
And we know that Jesus was the Word.
Waye siyazi kuba uYesu wayelilizwi.
St. John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us.
UYohane ongcwele isahluko sokuqala wathi ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo ulizwi wabayinyama wahlala phakathi kwethu.
Then the Word is the seed, then the seed become flesh and dwelt among us.
Ngoko ilizwi liyimbewu yaza imbewu yabayinyama yahlala phakathi kwethu.
If Judas was the seed of the enemy and the discrepancy,
ukuba ke uYuda wayeyimbewu yolutshaba nokunganqinelani,
it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot.
Nayo ngokunjalo yaba inyama yahlala phakathi kwethu kubuntu buka Yuda Iscariot.
He never had no real faith.
Wayengazanga abe nolokonene ukholo lokwenene.
He had what he thought was a faith.
Wayenento awayecinga ukuba yayilukholo.
There's such a thing as having faith and a make-believe faith.
Ukho into ekukuba nokholo, nokholo lokuzenzisa.
And a genuine faith of God will believe in God.
Ukholo lwenyaniso lukaThixo luyakukholwa kuThixo.
And God is the Word.
UThixo ke ulilizwi.
It'll never add nothing to it.
Aluyikongeza nantoni na kulo.
The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life.
IBhayibhile iyasixelela ukuba songeza igama elinye okanye sinciphise ilizwi libe linye, isabelo sethu siyakususwa kwincwadi yobomi.
Revelation 22:18, the last closing chapter.
Isichilelo isahluko sesishumayelana nesibini ivesi yeshumayelana nesibhozo isahluko sokugqibela sokuvala.
In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that.
Ekuqalekeni kokuqala incwadi yokuqala yeBhayibhile uThixo abaxelela ukuba bangaphuli nalinye ilizwi kuyo.
Every word must be kept. They must live by that word.
Ilizwi ngalinye limelwe ukugcinwa. Kumele ukuba baphile ngelizwi.
Jesus in the middle of the book come along and said that in his age,
uYesu embindini wencwadi weza wayithetha loo nto kwisigaba sakhe.
And said, man shall not live by bread alone, but by every word that it comes out of the mouth of God.
Waza wathi umntu akayikuphila ngasonga sodwa, uyakuphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo.
And in the closing age of Revelations foretold to us,
uze kwisigaba sokuvala sesichilelo usixelele kwangaphambili,
that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Ukuba xathe umntu wasusa ilizwi elinye encwadini okanye wongeza ilizwi elinye kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi.
Therefore there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated word of God.
Ngoko ke akunakubakho nto ingaqondakaliyo, liyakuhlala liyinene ilizwi elingangxengwanga likaThixo.
That's sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man.
Ngonyana bakaThixo abo, intombi zikaThixo, ezingazalwanga ngakuthanda kwandoda.
Or by shaking a hand of some form of baptism.
Okanye ngokuxhawulana izandla, okanye indlela ethile yobhaptizo.
But born in the Spirit of God by the Holy Ghost.
Kodwa bezelwe ngomoya kaThixo, ngomoya oyingcwele.
And the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God.
Libe ilizwi lizibonakalalisa ngabo. Yimbewu eyinene kaThixo ke leyo.
The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something.
Utshaba lujoyina inkonzo, luze luthande kakhulu ukugcina isiko lemfundiso yomgaqo okanye into ethile.
But that's discrepancy.
Kodwa oko asiyiyo, kukunganqinelani oko.
Anything that interferes with that string of genuine truth of God's word.
Nantoni na ephazamisa lamsinga wokwenene wenyaniso yelizwi likaThixo.
How do we know?
Sazinjani ke?
We say, well, have you got a right to interpret it? No, sir.
Sithi kulungile bona ninalo ilungelo lokuyitolika? Hayi mhlekazi.
No man has a right to interpret God's word.
Akukho ndoda inalungelo lokutolika ilizwi likaThixo.
He's his own interpreter.
Uyitoliki yakhe yena ngokwakhe.
He promises it, then he does it. That's the interpretation thereof.
Uyayithembisa into azeke ayenze, kukutolikwa kwayo ke oko.
When he promised it, then he fulfills it.
Uthi akuba ayithembisile aze ayizalisekise.
That's the interpretation of it. Anything contrary to God's word is the discrepancy. Absolutely.
Now,
as I said, Judas has no real faith.
Judas,
he had a make-believe faith. He had a faith that he thought that that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. He wouldn't have done it. And a man who will compromise on this word of God being the truth, he's got a make-believe faith. Genuine servant of God will hang on that word. Nights ago, a certain minister of Arizona, of a great famous school here in this city, came to me and said, I want to straighten you out on something. I said, when you get a chance, I said, this is the best chance I know of. Come on over. And so he came over. He said, Mr. Branham, you're trying, so I believe you're sincere and you're honest. But you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. And said the apostolic age ceased with the apostles. I said, the first thing I'd like to ask you, my brother, do you believe that every word of God is inspired? He said, yes, sir, I certainly do. I said, then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Now you show me where it is, I believe with you. Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom. On the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced, they said, man and brethren, what can we do to be saved? He said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And for the promise is unto you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Now, how can the word contradict itself? A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. Now, you tell me, is God still calling? If God's still calling, then the apostolic age is still in existence. Certainly, as many as the Lord our God shall call, ever will call. As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, we find today that this discrepancy has been sowed through every age. If it was possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Down through the ages, we are all, most all of us read the Bible.
Oko kwabanjalo kuzo zonke isigaba sonke sakhe uninzi lwethu lwakhe lwayifunda iBhayibheli.
And now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary.
Ngoku njengokufika kukaYesu wazawafumana okwakungangqinelani kuchaseneyo.
He was the word made manifest.
Wayelilizwi libonakala lisiyo.
He was God's interpretation of the word.
Wayeyindlela kaThixo yokutolika ilizwi.
Because he said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Ngokuba wathi, ziphenduleni izibhalo. Ngokuba nina nibani nobomi obunaphakade kuzo, zaye zona zingqina ngam.
There you are. He was the interpretation of the word.
Nanzo ke waye kukutolikwa kwelizwi.
And every born again son and daughter of God of this age is the interpretation of the word.
Wonke ke unyana nentombi kaThixo ezelwe ngokutsha wesigaba ukukutolikwa kwelizwi.
You are written epistles read of all men.
Nizincwadi ezibhaliweyo ezifundwa ngabantu bonke.
Yes. Notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine.
Qaphela, wathi, bandikhonza ngelize, befundisa ungangqinelani njengemfundiso.
In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy.
Bandinqula ngelize, befundisa ungangqinelani njengemfundiso.
Doctrine of man, creeds of man.
Imfundiso yabantu, imigaqo yabantu.
Teaching that to be the word of God when it has nothing to do with the word of God.
Befundisa lonto ukuba ilizwi likaThixo ngelixesha ingenanto yakwenza nelizwi likaThixo.
Look, each age produced such a crop. Every age has did it.
Khangela sigaba ngasinye savelisa isityalo zonke isigaba senza njalo.
And ours is no excuse.
Nesethu ke asikho caleni.
We have the same thing at a greater age of it than all the other ages put together.
Sisekwa nento enye esona sigaba sikhuluke kunazo zonke ezinye zihlanganisiwe.
Or this is the ending of world's history.
Kuba esi sisiphelo sezembali zehlabathi.
This is a great discrepancy that's ever been upon the earth is on the face of the earth today.
Oku kwakona ungangqinelani kukhulu kwakha kwakho phezu kwehlabathi koku kuphezu kobuso behlabathi namhlanje.
Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols.
Ukungangqinelani kwezinye izigaba kwabatsala bemka kuThixo inyaniso ophilayo baya kwizithixo.
Today Jesus said in Matthew 24:24.
Namhlanje uYesu wathi kuMateyu 24:24.
That it would be so close it would deceive the very elected if it was possible.
Wathi yakusondela kakhulu ide ilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
Talk about discrepancy.
Uthetha ngokungangqinelani.
Oh, it is so cunning.
Oh, kunobuqhinga kakhulu.
Satan is among the people and just such a theologian.
USatan ayiphakathi kwabantu esisifundisa sezibhalo kangako.
Such a doctor of divinity can teach that word almost perfectly.
Engugqirha obungcwele enokulifundisa ilizwi phantse ngokugqibeleleyo.
Jesus said so.
Watsho uYesu.
But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too.
Kodwa ke mkhangele. Kuya kubakho ndawo ethile ayakuthi, hayi ngoku yayingeyoku. Oh, ewe, yiyo nayo. Yabona?
Because God said it was.
Yabona? Ngokuba uThixo wathi yayiyiyo.
Look what it did. That same discrepancy brought the God's wrath upon the days of Noah.
Khangela kuba yenza ntoni na koko kungangqinelani kunye okwazisa ingqumbo phezu kwehlabathi ngemihla kaNoah.
God sent his prophet out and preached as a flaming fire.
Akuba uThixo ethumele umprofeti wakhe washumayela njengomlilo odangazelayo.
Call repentance to the people and the discrepancy drowned out.
Ebizela inguquko ebantwini kwaza ungangqinelani kwarhaqwa kwemka.
Then what did Satan do?
Emva koko wenza ntoni uSatan?
Come right behind and ham and started sowing it again.
Wabuyela emva kwakhona kuham waqala ukuhlwayela kwakhona.
Exactly right. Along come Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness.
Nyani sokanyele, kwafika uMoses umprofeti omkhulu ukuza kunyusa abantwana bakaIsrayeli ebakhupha enhlanga.
What happened? Moses, the great prophet of God.
Kwenzeka ntoni? uMoses umprofeti omkhulu kaThixo.
Bringing them the absolutely truth, vindicated truth.
Ebazisela inyaniso ngokupheleleyo, inyaniso engqinelweyo.
He had met God. God proved that he had met him.
wayehlangene noThixo uThixo oqondakalalisa ukuba wayebonene naye.
How those people back there, those priests,
abo bantu ke ngelo xesha aba babingeleli,
they had the religion, the rituals, the rites and everything,
babe nazo ke inkolo zabo izithethe zabo namatheko nento yonke.
But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word.
Kodwa uMoses wema njengengcaciso engqinelweyo yelizwi.
Don't forget that.
Ungayilibali loo nto.
Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it.
UMoses wayekukutolika kukaThixo idinga lakhe wayethe uyakulenza.
God's interpretation.
Wayekukutolika kukaThixo.
What happened? The church just got started out of Egypt on its feet a few days. What happened?
Kwenzeka ntoni? Ibandla lahlandula ukuphuma eYiputa kuzinsuku ezimbalwa lehamba ngenyawo. Kwenzeka ntoni ke?
Satan come along with his discrepancy.
Wafika uSatan ongangqinelani kwakhe.
In the person, the second Cain, which was Balaam.
Esemphini uCain wesibini owayenguBileham.
And he sowed discrepancy amongst them.
Waza wahlwela ongangqinelani phakathi kwabo.
We know that's right.
Siyazi ukuba inyaniso leyo.
That Balaam, the teaching of Balaam that we were all the same.
Imfundiso kaBileham okwakuthi sinto enye sonke.
We serve the same God you do. Fundamentally he was right.
Sikhonza uThixo omnye nalo umkhonza ngoba kokubhalwe wayenyanisile.
Because he offered a sacrifice that God offered.
Ngokuba wanikela idini awalinikelayo uThixo.
7 rams, 7 bullocks on 7 altars.
Inkunzi zegusha ezisixhenxe, inkabe zisixhenxe phezu kwezibingelelo zisixhenxe.
And prayed to the same God just as perfect as Moses did down in the wilderness.
Ethandaza kuThixo omnye ngokugqibeleyo kanye njengoba uMoses wayesenza phaya ezantsi entlango.
Just exactly the same, but they were not the same.
Emnye kanye, kodwa babengekho bani.
Foreshadowing to us what would come to pass.
Oko kwakubonisa ukuthi isithunzi sento eiza kwenzeka.
There was again Cain manifested in the person of Balaam.
Kwakukhona uCain ebonakalalisiwe kubuntu bukaBileham.
And there was God manifested in the person of Moses.
NoThixo ke wayelapho ebonakalalisiwe kubuntu bukaMoses.
Interpreting his words to a human being.
Etolika ilizwi lakhe ngomuntu ophilayo.
Making himself known his promise to a human being.
Ezazisa isithembiso sakhe ngomuntu.
And the discrepancy raised up.
Wenyuka ungangqinelani.
So did it do it in the time of Judas.
When njenjalo nangexesha lika Judas.
There he come with his discrepancy.
Nako efika nongangqinelani kwakhe.
And remember, this sin that those people believe that we're all the same.
Yaye kumbula, esisono, aba bantu besikholelwa sokuba siyinto enye sonke.
We worship the same God.
Sikhonza uThixo omnye.
We should all belong to the same church.
Kufuneka sonke sibe ngabenkonzo enye.
We should be the same people.
Kufuneka sibe ngabantu abanye.
That sin was never forgiven Israel.
Eso sono akazange asixolele uIsrayeli.
Jesus said himself they all are dead.
UYesu wathi ngokwakhe bafa bonke noko.
They perish all but 3 of them.
Bachabalala bonke kwasala bamathathu kubo.
That was the ones who held on and believed the promise.
Aboke ngabo bambelelayo bakholwa kwisithembiso.
When the weakling said we cannot take the land, it's too much for us and so forth.
Bathi abachafuleyo bakuthi asina kulithabatha elilizwe, yinto esingena kufikelela kuyo leyo nezinto ezinjalo.
Caleb and Joshua still the people said we're more than able to take it.
UCaleb noJoshua babazolisa abantu bathi singapha yakokuba nako kuyenza lonto.
Because God promised it to us, I don't care what the opposition is.
Ngokuba uThixo asithembisa yona, andikhathali nokuba bathini na abamelene nathi.
And we still can preach the baptism of the Holy Ghost.
Sisenako ke kuyishumayela impiliso engcwele nobhaptizo lukamoya oyingcwele.
And still have the power of God to separate us from the things of the world.
Sibe sinawo nangoku amandla kaThixo okusahlula kwizinto zehlabathi.
God said so.
Watch out, Thixo.
The apostolic age has never ceased and it will not cease. It goes on.
Isigaba sexesha labapostile azange siphele, kwaye sayiphela, siqhubela phambili.
So we find the same old sore of discrepancy.
Ngoko sifumana la amhlwayeli mdala munye wokungangqinelani.
And remember, that sin was never forgiven.
Kwaye khumbula eso sono asizange sixolelwe.
Now, brother, if it was never forgiven then, what about now?
Ngoku mzalwana ukuba sizange sixolelwe ngoko siya kuthwani ngoku?
When the real seed of all the ages is coming together.
Ngelixesha imbewu yokwenene yazo zonke izigaba ihlanganisiweyo.
Notice this great thing that Balaam did.
Iqaphele lento inkulu uBilaam wayenzayo.
It went on and on and finally ended in the coming of Judas Issachar and Jesus.
Yaqhubeka oko isiya phambili yathi ayigqibeleni yaphela ekuzeni kuka Judas Iscariot noYesu.
What was it? Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel.
Yayintoni ke leyo? UYuda noYesu yayingumfanekiso nguwo kaCain noAbel.
For as Judas was religious, so was Cain religious.
Kuba njengoba uYuda wayekholiwe, ngokunjalo noCain wayekholiwe.
Cain built an altar. He made a sacrifice.
UCain wakha isibingelelo. Wenza umnikelo.
He worshiped God.
Wanqula uThixo.
He was just as sincere in it as the other one was.
Wayezondelela kanye njengomnye lo.
But you see, he didn't have the revelation of what the word was.
Kodwa uyabona, wayengenaso isithilelo sokuba laliyintoni na ilizwi.
He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit.
Wayecinga ukuba yayingu Adam no Eva abatya ama-apile athile okanye isiqhamo esithile.
And Cain Abel by revelation know that was wrong.
UCain ke uAbel ngesithilelo wazi ukuba yayingeyonyaniso leyo.
It was the blood that brought him out and he offered a lamb and God testified his offering was right.
Yayiligazi into yabakhuphayo waze wanikela ngemvana. UThixo ke wangqina ukuba umnikelo wakhe wawulungile.
Then he got jealous and tried to kill his brother.
Wasuka ke wanomona wafuna ukumbulala umntakwabo.
And as he killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on.
Waye njengokuba wambulalela phezu kwesibingelelo esinye umntakwabo apho lafela khona idili lakhe.
The lamb died upon the altar.
Imvana yafela phezu kwesibingelelo.
So did Judas Issachar portray Jesus Christ upon the altar of God.
Ngokunjalo no Judas Iscariot wamncatsha uYesu Kristu phezu kwesibingelelo sikaThixo.
And killed him just as Cain killed Abel.
Wambulala kanye njengokuba uCain wambulalayo Abel.
Because Cain was the seed of discrepancy.
Ngokuba uCain wayeyimbewu yokungangqinelani.
And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better.
No Bileham wayenjalo umprofeti oqeshwayo. Indoda eyayifanele ukuba yazingcono.
And God warned him through signs and wonders and even a mule speaking in unknown tongues.
NoThixo wayiyala ngemiqondiso nezimanga, lada neesile lathetha ngolwimi olungaziwayo.
Still he went right on just the same.
Nangoko waqhubela phambili ngokufanayo.
He was born to be a sower of discrepancy.
Wayezalelwe ukuba abe ngumhlweli wokungangqinelani.
And if Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was.
Ukuba ke uYesu wachaza kwangaphambili ukuba esi sigaba siya kuphela ngokona kukhulu ungangqinelani kwakhe kwakhona.
The Laodicean church age lukewarm that put him out of the church.
Isigaba sebandla laseLaodike esidikidiki bamkhuphela ngaphandle kwenkonzo.
How could it be anything else but that? Discrepancy.
Ingathini kuba yenye into? Kayingekuko ukungangqinelani.
Certainly it is. It ends in that age.
Ngokuqinisekileyo kuko kugqibezela eso sigaba.
It was Cain and Abel again on Calvary.
YayinguCain noAbel kwakhona phaya eCalvary.
Now notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back.
Ngokuqaphela njengaxesha lonke wathi nje kuba uYesu emke ayezulwini umoya oyingcwele wathunyelwa apha emva.
That was the seed, the life giver, unto the word, as we spoke last night.
Yayimbewuleyo umniki bomi kwilizwi njengokuba besithetha phezulu.
It's the one that quickens the word.
Nguye lo uliphilisayo ilizwi.
Quicken means brings to life.
Ukuphilisa kuthetha ukuzisa ebomini.
The genuine Holy Spirit only brings to life the word that it is.
Umoya oyingcwele wokwenene uzisa ebomini ilizwi elinguwo.
It won't bring a creed to life.
Awusayikusisa mgaqo ebomini.
It can't because it's nothing of the creed.
Awunako kuba awuyonto kumgaqo.
It is the life of the word of God, for it is God.
Ububomi belizwi likaThixo kuba unguThixo.
And it quickens that body.
Yabona? Kwaye uyawuphilisa la mzimba.
Now notice as they did.
Ngokuqaphela njengoko benzayo.
Then the Bible said it's John spoke to his children and said, little children.
Ngoko njengo yachoyo iBhayibheli. No Yohane wathethayo nabantwana bakhe bantwanana.
You have heard of the Antichrist, which was to come into the world.
Nivile ngomchasi Kristu lo uzayo ehlabathini.
Said which already is in the world.
Wathi lo usele esehlabathini gakade.
And it working in the children of disobedience.
Usebenzayo nokusebenza kubantwana abangevayo.
Now that was along about 30 years after the coming of the Holy Ghost.
Ngoku kwase kudala ngoko kwisithuba samashumi amathathu eminyaka emva kokufika kukamoya oyingcwele.
We find when the Holy Ghost comes, the real seed.
Sifumanisa ukuba akufika umoya oyingcwele imbewu yokwenene.
Real life giver to the seed.
Umphibomi wokwenene kwimbewu.
Then here comes that discrepancy in again.
Nako kufika okwakungangqinelani kungena kwakhona.
And notice, on it went.
Wayeqaphela, kwaqhubela phambili.
It is the real word had been vindicated.
Kwakune ilizwi lokwenene lingqinelwe.
The prophets of old had vindicated the word of God to be the truth as they went down.
Abo baprofeti bakudala balingqinela ilizwi likaThixo ukuba liyinyaniso ekuhambeni kwabo.
If anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council?
Ukuba kukho umntu wakhe wayifunda iNicaea Council okanye iPre-Nicaea Council.
Then 15 days of bloody politics.
Ezantsuku zilishumi elinesihlanu zezopolitiko eziphala zayigazi.
Well then, a bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church.
Ngela thuba, elaqela lamaRoma ngoko, ayefuna ukungena enze ihlelo ngela bandla.
Prophets came in, wrapped in sheepskin, eating herbs.
Bafika abaprofeti, bambethe imfele zegusha, besidla imifuno.
And stood for that word.
Alimela elalizwi.
But what did it do?
Kodwa yenza ntoni londo?
It had to be like Cain, it had to be like Abel. One had to die.
Yafanela kuba ibe njengo Cain, yafanela kuba njengo Abel. Kwafuneka kuba kubekho umuntu ofayo.
Certainly it did.
Ngokuqinisekileyo yenza lonto.
And the word lost its influence amongst the people.
Ilizwi laphulukana nempembelelo yalo phakathi kwabantu.
And they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church.
Bonke bavotela ukukhupha ilizwi elinyaniso. Bathabathi migaqo yonganqinelani kwenkonzo yakuqala yamaKatolika.
They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other.
Bongeza upope, bongeza ubishop, bongeza oku nokuya.
They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of them and made idols.
Besusa intsingiselo iyo yenyaniso kaPetros eka Maria nako konke benza izithiko.
Made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion.
Abenza kwanto yalitheko lobuhedeni ngento ibizwa ngokuba inkolo yobuKristu.
What was it? Seed of discrepancy and organized.
Yayintoni na? Yimbewu yonganqinelani yatyenza umbutho.
Organized for the first time on earth a church.
Yenza umbutho okokuqala ehlabathini ibandla.
What was it?
Yayintoni na?
That seed of discrepancy. It started sowing, something adding to, taken away.
Lambe uyonganqinelani yaqala ukuhlwayela into kongeza ukususa.
Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday?
Kubani wake wayiva eBhayibheleni ungatyiwa kwenyama ngolwesihlanu?
Who ever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy?
Kubani wake weva eBhayibheleni nantona enjengokuphehlelela endaweni yobhaptizo ukuntywilisela?
Who ever heard of those things, a Hail Mary or something?
Kubani wake weva ngezo zinto uMaria oyingcwele okanye into enjalo?
Who ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too?
Kubani wake weva ngenyele mpambano yala maProtestant food?
Pot can't call kettle greasy.
Imbiza ayina kugxeka iketile.
Right! Just guilty of the least is guilty of the whole.
Kanye unetyala lokuncinane unetyala lakho konke.
Who ever heard of God ever dealing in an organization?
Kubani wake weva ukuba uThixo usebenza ngombutho?
Show me one time it won't ever organize and ever stayed alive.
Ndibonise ixesha libelinye apho lakala zenza umbuto laza lahlala liphila.
They died immediately and never did rise again.
Afa kwangoko akazi abe yavuke kwakhona.
Time, something takes place.
Nixesha lokuba kubekho into eqhubekayo.
It's time for God to move.
Nixesha lokuba uThixo ahambe.
To kill the influence amongst the people.
Nibulala impembelelo phakathi kwabantu.
Same thing's been done today.
Kwenzeke into enye namhlanje.
They kill the influence.
Bayibulala impembelelo.
Said all that bunch of holy rulers is nothing to them. What's discrepancy?
But oh, ela qhela labazenzisi akukho nto ililo kwaye ngoba kunganqinelani.
Meet the word face to face and see what it is. See if God interprets his own word.
Hlangana nelizwi ubuso ngobuso ubone uba lintoni na ubone kuba uThixo uyalitolikana ilizwi lelakhe.
God's able these stones to rise children of Abraham.
UThixo unako ukumvelisela abantwana kulamatye uAbraham.
The word had been thoroughly vindicated by them early Christians.
Amen. Ilizwi labonakaliswa ngokupheleleyo ngalawa amaKristu akuqala.
How God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues.
Ngendlela owahlangula ngayo uThixo kwinto yonke nakwizifo, baye babe namaprofeti bethetha ngelwimi.
Interpreted and gave messages that proved to be exactly the truth every time.
Becacisa bakhupha imiyalezo yaqondakaliswa ukuba inyaniso kanye ngalo lonke ixesha.
But in the face of all that vindicated word, the people voted it out.
Kodwa phambi kwalo lonke lo lizwi lingqinelweyo abantu bavotela ukulikhupha.
And voted a denomination.
Bavotela ihlelo.
That's the mother of all organizations.
Kunina wonke umbutho ke lowo.
Both are fully matured now.
Kokubini kukhulile ngoku.
They started seeding again.
Ziqalile ukuvelisa nembewu kwakhona.
It died out, but it bloomed again in the days of Luther.
Lafa laphela kodwa labuye ladubula kwakhona ngemihla ka Luther.
We know from the former message on the morning of the breakfast.
Njengoba sisazi ngokwalama myalezo wokuqala apha ngalantsa sayisilosa kusasa.
It bloomed out in the day of Luther.
La dubula ngomhla ka Luther.
Now what did they do? Immediately after a great man died, they made an organization.
Ngoku benza ntoni? Kwathi nje emva kokufa kwalo ndoda inkulu benza umbutho.
It bloomed out and again in the days of John Wesley.
La dubula kwaza kwakhona ngemihla ka John Wesley.
When the Anglicans with all their eternal securities and everything had bounded up into a place to what almost universalism, and what happened?
Ngexesha onke amaAnglican nako konke ukhuselo lwabo lwanaphakade seluphanze kuba into yehlabathi liphela kwenzeka ntoni ke?
God raised up a man named John Wesley, slayed the whole thing.
UThixo wavelisa indoda ibizwa ngoba John Wesley waza wayibulala yonke loo nto.
And as soon as he died, him and Asbury and them, what happened?
Kwaze kwathi nje kuba afe nguye no Asbury nabanye kwenzeka ntoni?
They organized and now they got all kinds of Methodists.
Bazenza umbutho ngoke baneendidi zonke zamaWesley.
Then along come one and the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more?
Kwaze emva koko kwafika omnye okanye omnye, Alexander Campbell, John Smith, nabangabanye.
Finally all broke the Pentecost, coming out of all of it.
Ekugqibeleni kwagqabhuka iPentecost iphuma kuloo nto yonke.
What happened then? They did run well. What did hinder you?
Kwenzeka ntoni ke ngoko? Babe baleka kakuhle nathintelwa yintoni?
You went right back in the same mud you come out of.
Niphindele emva kwakolo wadaka naniphuma kulo.
Right back in the same slop.
Nibuyele kwakuloo mgxobhozo.
Went back to discrepancy and to make organizations you had to compromise on the word.
Nibuyele kwasekungangqinelani nasekwenzeni imibutho kwafuneka ukuba nenzelelele ngelizwi.
And every time God has sent something new, you couldn't receive it.
Kwaye ngalo lonke ixesha uThixo ethumela into entsha anizange nibe nakuyamkela.
Right. Discrepancy again.
Njalo loo nto. Kungangqinelani kwakhona.
And notice, as I said the other day, that first little husk had come forth from this root.
Kwakhona qaphela. Njengoba ndatshoyo ngenye imini olwa qweqwana lokuqala luntshula lusuka kule ngcambu.
Comes up into the leaves and up into the tassels.
Luyenyuka luze emagqabini luphinde lunyuke luye kwimpontshane.
Then back into the stalk again, it comes out.
Luze luphinde lesiqwini kwakhona luphume.
That little husk of wheat almost looks like the grain itself.
Olo qweqwana lwengqolowa phantse likhangeleka kokhozo buqu.
And we thought it was, but when he opened up, there's no grain there at all.
Kwaye sasicinga ukuba lilo, kodwa wakuluvula akukho ngqolowa apho konke.
It's only a supporter for the grain to grow by.
Lungumncedi nje ukuba ingqolowa ikhule ngalo.
And it dies also and the life goes right out of it and goes into the grain.
Uyafake nalo uze ubone uphume kulo buye ungena ekhozweni.
Notice. So they call the churches as sold.
Qaphela ngoko inkonzo ezahlwayelwayo bazibiza.
We find out today that our so-called churches, even our Pentecostals,
sifumanisa kuba namhlanje izinto ezibizwa ngokuba zinkonzo kwanezi zethu zikamoya.
We went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our own.
Saphuma asizange sibe nakwaneliseke kwafuneka ukuba senze amaqela angawethu.
Everything come up, we had to have this, we had to have this.
Kwenyuka yonke into kwafuneka ukuba sibe noku, kwafuneka ukuba sibe noku.
We had to have another group.
Kwafuneka ukuba sibe nelinye iqela.
This fellow raised up, said, he's coming in a white cloud.
Uza ephezulu kwelufela umhlobo.
There's a line, he's coming on a white horse.
Omnye wathi, uza ekwele ihashe limhlobo.
All right, we'll make two groups.
Kulungile, sakwenza amaqela amabini.
See, what is it? Sowing up discrepancy.
Yabona, ukuba yintoni na? Ukuhlwayelwa kokungangqinelani.
When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes.
Ekuzeni kwakhe nokuba yintoni na? Uyakutolika ilizwi lelakhe akufika.
Let's wait till that time.
Masilinde kude kube lelo xesha.
Catch them talking about that, you don't even get the message of the day.
Bamba I, sisathetha ngaloo nto, akufumani nokufumana umyalezo walo mhla.
Always pointing to what God's going to do or what he has done and ignoring what he's doing.
Wasoloko salatha kwinto aza kuyenza uThixo kanye into asele yenzile. Ungayikhathalelanga le ayenzayo.
That's the way we get discrepancies in it.
Yiloo ndlela esikufaka ngayo ungangqinelani apha kuyo.
Now we notice that today our churches.
Ngoku siqaphela ukuba namhlanje iinkonzo zethu.
Are all of our churches have sold to the winds and are reaping the whirlwind.
Zonke iinkonzo zethu zihlwayelwe emimoyeni zaza zavuna ukukhwithela.
We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have.
Asinazo indibano zemithandazo. Asinazo inkonzo zasikade sinazo.
What's the matter?
Yindona undonakele.
We've let down the bars on everything.
Siziyeke zehla intambo kwinto yonke.
Look, even our Pentecostal churches, sitting full of bob-haired women, that used to not be permitted.
Khangela, ditshona kwinkonzo zethu zikamoya. Zihleli zizele ngabafazi banqothula inwele. Loo nto yayifuthula ingavunyelwa.
Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff.
Beziqaba ubuso, beqaba nezinto zenzima, nazo zonke iintlobo zezinto.
Get a man out here with like Rickies and so forth. Married 3 or 4 times and deacons. Oh, what a discrepancy.
Bafumana indoda abaphandle oRicky abancinane nezinto ezinjalo. Abathathe kathathu mhlawumbe nakane namadikoni. Oh, kokunjani kona ungangqinelani?
It's filth.
Ukungcola.
How do they do it? God wouldn't have in his church. They have to go to an organization to get into it.
Bayenza njani loo nto? UThixo engena kubanayo kwibandla lakhe. Kwafanele ukuba baye kumbutho ukuze babe nokuyingenisa kuwo.
Somebody afraid to say something about it because you'd be kicked out of the organization.
Umuntu oyike kuba nentwana kuyithetha ngayo kuba bangasuka bakhatyelwe ngaphandle kombutho.
God give us man who's not connected with nothing but God and his word that'll tell the truth about it.
Thixo siphamadoda. Angahlangananga nanto ngaphandle koThixo nelizwi lakhe. Ayakuthetha inyaniso ngalo.
Exactly what we need.
Yiloo nto kanye ke siyisweleyo.
What have we done? Sowed discrepancy.
Yintoni ke siyenzileyo? Sihlwayele ungangqinelani.
We've sowed to the winds and now we're reaping the whirlwind.
Sihlwayelwe emimoyeni ngoku ke sivuna ukugqithela.
Notice that they're now being gathered together for the burning.
Qaphela ngoku ukuba ziyahlanganiswa, zihlanganiselwa ukutshiswa.
Did you notice Jesus said first, gather them together?
Uqaphele ukuba uYesu wathi okokuqala, uhlanganiseni, udibane.
Burn them. Then put all the bundles in one pile. Now burn them.
Ubopheni ube zizithungu. Emva koko nizidibanise izithungu zibe inqumba enye. Ndiza kuzitshisa ke ngoko.
There's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran.
Kukho inyanda encinane ebizwa ngoba ngamawisile, amaBaptist, amaPresbyterian, namaRhabe.
They're all gathered together in the World Council of Churches.
Zihlanganiswe zonke zadityaniswa kwibhunga leenkonzo zehlabathi.
What is it? Gather them first.
Yintoni na? Zihlanganiseni kuqala.
Hallelujah. Did you notice? He gathers the carriers first.
Hallelujah. Uqaphele ukuba uhlanganisa umdiza kuqala.
Gets them away from the wheat.
Awususe umke kwingqolowa.
Separates them.
Uyawahlula.
Gather them together and burn them.
Uhlanganiseni udibanise utshiswe.
They're all to be burned for the judgments of God for sowing discrepancy among the people.
Zonke ziyakutshiswa ngumgwebo kaThixo. Ngenxa yokuhlwayela ukungangqinelani phakathi kwabantu.
Things that they having a form of godliness and denying the power thereof.
Izinto aba benokumila kokuhlonela uThixo bewakhanyela amandla akho.
Denying the word just to hold up some religious rights.
Bekhanyela ilizwi ngenxa kubamba amasiko athile enkolo.
Some dogma that somebody's injected in trying to put in the word of God, it won't work.
Umgaqo othile athe umuntu othile waungenisa ezama ukufaka kwilizwi likaThixo awunakusebenza.
The discrepancy.
Ukungangqinelani.
I scream today as it was the great prophet of long ago, Amos.
Ndiyakhwaza namhlanje njengoba kwakunjalo kumprofeti omkhulu wakudala uAmos.
When he came down in that city, he said, I'm not a prophet nor a son of a prophet.
Akuhla yokungena kweso sixeko wathi andingomprofeti ndingenguye nonyana umprofeti.
But if the lion roars, who can but fear?
Kodwa xa ingonyama igquma ngubani na ongena koyika?
He said, when God speaks, who can but prophesy?
Wathi akuthetha uThixo ngubani na ongayikuprofeta?
He predicted judgment upon that generation and said, the very God that you claim to serve will destroy you.
Waxela kwangaphambili kuba kuya kubakho umgwebo kweso sizukulwana wathi kwayena lo Thixo nibanga kuba kunamkhonza uya kunitshabalalisa.
You put this on tape. You remember.
Nize nikugcine oko kusekhasethini. Nize nikhumbule.
The very God that these people now that's gathering all this great big harvest of world council of churches.
Kwayena lo Thixo u aba bantu ngoku bahlanganisa sonke esisivuno sikhulu sebhunga lenkonzo zehlabathi.
And you're going to have to go into it. You can't stay out of it.
Waye kuyakufuneka kuba ningene kulo. Aninakuhlala ngaphandle kwalo.
You're either going to be in it visually, get out of it, or you're going into it.
Uyakuba phakathi kokuba niphume kulo ngabanye, kungenjalo niyangena kulo.
There ain't going to be no middle ground.
Akusayi kubakho umhlaba iphakathi naphakathi.
It'll be the mark of the beast.
Liyakuba liphawu lerhamnqa.
No man can buy or sell except he that has the mark.
Kungabikho umuntu uyakuthenga okanye athengise ngaphandle kwalo unophawu.
Or it's got the discrepancy.
Okanye abe nokungangqinelani.
Now stay out of it.
Ngoku hlalani ngaphandle kwalo.
Get out of it, flee it.
Phumani kulo, libalekeni.
Stay away from it.
Hlalani kude kunalo.
The God that they claim they're serving will destroy him, the great God of love.
Lo Thixo babanga kuba bayamkhonza uya kubatshabalalisa. UThixo omkhulu othando.
Who won't said, well, Jesus prayed that we should all be one.
Bathi kulungile uYesu wathandazela kuba sibe banye sonke.
Then he also said, how can you walk together, two walk together should be agreed.
Okay, watho nokuthi ningahamba kunye njani ababini bangahamba kunye na bengavani.
He said one like he and the Father are one.
Wathi babe banye njengokuba yena noyise bebanye.
And the Father was the word and he was the word made manifest.
Uyiseke yayililizwi yena ke wayelilizwi libonakala lisiwe.
He was one with the Father.
Wayemnyeke noyise.
Because he was the manifestation of God's promised word.
Ngokuba wayesibonakaliso selizwi elithenjisiweyo likaThixo.
And so is it today or any other day.
Kunjalo ke namhlanje okanye nawuphina omnye umhla.
Yes, sir. The God is one. He wants us to be one.
Eh, umhlekazi. La Thixo omnye ufuna kuba sibe banye.
How can this be one? This is denying the virgin birth.
Kungakunye njani oku kulukhanyela uzalo intombi.
This don't deny divine healing and this, that, all of them in a mess like that.
Kube oku ungenzi njalo ukukhanyela impiliso engcwele kube oku okuya zonke ngazinye zikwindibandiwa enjalo.
Some of them even don't even believe in God. Believe he was the son of God.
Ezinye zazo zikholwa nokukholwa kuThixo azikholwa kuba wayengunyana kaThixo.
Believe he was the son of Joseph, called the son of God.
Zikholwa kuba wayengunyana kaYosef ebizwa ngokuba ngunyana kaThixo.
Certainly the twin brother to the Lutherans, Swinglis, believe that.
Ngokuqinisekileyo umna kwaboliwele kumarhabe abakwazimbli bakholelwa loo nto.
He was absolutely just a good man.
Ukuba wayeyindoda nje elungileyo ngokupheleleyo.
The Christian Science said he was a prophet, just an ordinary man.
Inzululwazi yobuKristu yathi wayengumprofeti indoda nje eqhelekileyo.
He wasn't divine.
Wayengenguye onobuThixo.
If he wasn't divine, he's the greatest deceiver the world ever had.
Ngoba ukuba wayengenguye onobuThixo, ungoyena mlahlekisi mkhulu akala naye ehlabathi.
He was God or he was nothing.
WayenguThixo okanye kongekho nto inguye.
He was divine. He was deity himself made flesh among us.
WayenobuThixo, wayenobungcwele ngokwabo benziwe inyama phakathi kwethu.
In the person of the Son of God.
Ubuntu bukanyana kaThixo.
Certainly. That's what he was.
Ngokuqinisekileyo, loo nto wayeyiyo.
Now, we see the discrepancy has come in.
Ngoku siyabona ukuba ungangqinelani kungenile.
We know that it's here. Nobody can deny it.
Siyazi kuba kulapha akukho umuntu kunokukhanyela.
Oh man. Just notice he will destroy that group that claim they're serving God.
Oh bethu. Qaphela nje. Uyakulichabalalisa elaqela eli yalibanga ukuba likhonza uThixo.
You watch it.
Uzuyijonge nje.
God planted his seed.
UThixo wahlwela imbewu yakhe.
I'm closing because it's time to start the prayer line.
ndiyavala kuba lixesha lokuqalisa umgca wokuthandazela.
God planted his seed and his seed is Christ.
UThixo wahlwayela imbewu yakhe, imbewu yakhe ke nguKristu.
I'm going to preach on that in a few nights where God decided to put his name.
Ndiza kushumayela ngaloo nto obusuku ombalwa apho uThixo wagqiba ukulibeka khona igama lakhe.
Lord willing, maybe at one of the breakfasts when I have a little more time.
Inkosi ithandile. Mhlawumbi kwesinye sezidloza kusasa apho ndinexesha elithe chatha.
Look, he is the only way of escape.
Khangela, nguye kuphela indlela yokusinda.
He is the only true potentate. He is the only true God.
Nguye kuphela ipotentate lenyaniso. Nguye kuphela uThixo oyinyaniso.
None other besides him.
Akukho umbi ngaphandle kwakhe.
I am God and God alone, he said.
Ndinguthixo, uThixo kuphela watsho.
Jesus said, this is the commandment. Hear, O Israel, I'm the Lord your God, just one God.
UYesu wathi, wolo umyalelo, yivani Israel, nguYehova uThixo wenu, uThixo omnye qha.
I am he. Why do you look for another?
Ndinguye, kungani kubani khangele omnye?
Another will come. I come in my Father's name and you receive me not.
Omnye uyakuza, ndize egameni likaBawo wam, ke anindamkeli.
But another will come in his own name and him you will receive and they did it at Nicaea.
Kodwa omnye uyakuza egameni lelakhe, niyakumamkela ke yena, ubeke bayenza loo nto eNicaea.
Are you a Christian? I'm Baptist. Are you a Christian? I'm Pentecost. Are you a Christian? I'm Methodist. Another name.
UngumKristu ndingumBaptist. UngumKristu ndingumPentecost. UngumKristu ndingumWisile. Elinye igama.
But when it comes to that name of Jesus Christ.
Kodwa kuthi kwakufika kwela gama lika Yesu Kristu.
They walk as far from it as they can. They don't want nothing to do with it.
Bahambela kude kulo kangangoko benokuba nako, abafuni kuba nanto yakwenza nalo.
For he is the word. And the word declares itself.
Kuba ulilizwi kwaye ilizwi liyazivakalisa.
Notice the only way of escape. He is the rose of Sharon.
Qaphela, kuphela kwendlela yokusinda, ungumfiyo wase Sharon.
The Bible said he was.
IBhayibhile yathi unguye.
Every title in the Bible of God belongs to Jesus Christ.
Sonke isihloko eBhayibhileni sikaThixo sesika Yesu Kristu.
He was Alpha Omega, the beginning and the end.
Wayengu Alpha no Omega, isiqalo nesiphelo.
He that was, which is and shall come, the root and offspring of David.
No wayekho ukhoyo uzayo, ingcambu nenzala kaDavid.
Both root and offspring of David.
Kwakubini ingcambu nenzala kaDavid.
The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley.
Ikwezi lokusa, umfiyo wase Sharon, intyatyambo yasesihlanjeni.
The Alpha, Omega, Father, Son, Holy Ghost, all in Jesus Christ.
UAlpha no Omega, uyise unyana umoya ongcwele, konke kukuYesu Kristu.
He was the full manifestation of Jehovah God made flesh to dwell among us.
Wayise sibonakaliso siphelelayo sikaYehova uThixo, enziwe inyama ukuzahlale phakathi kwethu.
Exactly what he was.
Ilondo kanye ke awayeyiyo.
He was the rose of Sharon.
Wayengumfiyo wase Sharon.
What did they do with the rose of Sharon?
Benza ntoni ngomfiyo wase Sharon?
They squeezed it out, mashed it out to get the perfume out of it.
Bawukhama, bawucumza ukuze babe nokufumana isiqholo kuwo.
A beautiful rose has to be squeezed down to get the perfume from the rose.
Intyatyambo I rose enhle kufuneka ukuba ikhanywe ukuze kufumaneke isiqholo kumfiyo.
That was a beautiful life, and there was a life lived like it, but it had to be squeezed out on Calvary.
Why ayibubomo buhle obuya akuzange kubekho bomo bakhe abaphilwa bunjengabo kodwa kwafuneka kuba bukhanywe phaya eCalvary.
See, they took the anointing of the rose of Sharon and put it up on Aaron.
Yabona bathabatha intambiso yomfiyo wase Sharon bawugalela phezu ko Aaron.
He had to be anointed with that for to go in before the Lord in the holy place.
Kwakufuneka athandiswe ngoko ukuze abe nokuya phambi kwenkosi kwindawo engcwele.
And the holy veil, he had to be anointed with the rose of Sharon.
Kwikhuselo elingcwele kwafuneka ukuba athanjiswe ngomfiyo wase Sharon.
To go in to sprinkle the mercy seat each year.
Ukuze angene ayokufefa isihlalo senceba nyaka nonyaka.
And that anointing must be up on him, a sweet smelling savior unto the Lord.
Lo ntambiso ke kwakufuneka ukuba ibe phezu kwakhe ilivumba elimnandi enkosini.
Packing the blood of the lamb before him entered also been sprinkled by the lamb.
Ebeka igazi lemvana phambi kwakhe emva kokubana etshizwe imvana.
Pomegranates and bells around his garments, he had to walk a certain step playing holy, holy, holy unto the Lord.
Ipomegranate nensimbi zijikeleze isambatho sakhe. Kwakufuneka ukuba ahambe ngenyathelo elithile zibetha uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele uYehova.
Notice, he is that rose of Sharon.
Qaphela, ungulo mfiyo wase Sharon.
That sweet smelling savior, the anointing upon his people.
Elo vumba limnandi, intambiso kubantu bakhe.
You cannot come before him with any creed, any other thing. but anointed with that rose of Sharon, the Word.
Auna kuza phambi kwakhe ngawona uphina umgaqo nayo nantoni na enye kuphela xa uthanjiswe ngalamfiyo wase Sharon ilizwi.
He also is the lily of the valley.
Ukwayiyo nentyatyambo yasezihlanjeni.
Now how do you get opium?
Ngoku uyifumana njani iopium?
You get opium when you take a lily and squeeze it out. You get the opium.
Uyifumana iopium wakuthabatha intyatyambo uyikhame utsho ufumane iopium.
Doctors use it in their laboratories.
Ogqirha bayisebenzisa kumagumbi abo amachiza.
Take a man that's nervous and frustrated, or a woman, she feels like she's going to go crazy.
Bathabatha indoda ephithizekeke ingqondo ebulawa zingcinga okanye umfazi eziva ngokungathi uza kuphambana.
She's walking the floor and screaming, she's in hysterics.
Ejikeleza emgangathweni ekhala ephaphazela.
A doctor will take a little of his lily opium and push it into her arm or vein somewhere or his.
Uyakuthabatha intwana iopium yakhe yentyatyambo ayifake ingene ngaloni yakhe okanye umthanjeni wakhe kwindawo ethile nokuba ngowendoda.
And they quieten down.
Baze bathomalale bazole.
It's all over for a while.
Kube kuphele konke okomzuzwana.
But just as soon as that opium dies out, here they come again worse than they ever was.
Kodwa nje ukuba la opium iphele, nako beqalisa kwakhona ngaphezu kobe bekhe banjalo.
But I'll tell you, friends, that's only a type of the genuine opium from the lily of the valley that I know.
Kodwa ndiza kumxelela sihlobo. Oko kungumzekelo nje weopium yokwenene ephuma kwintyatyambo yasezihlanjeni endiyaziyo.
He is the lily of the valley.
Nguye intyatyambo yasezihlanjeni.
He was squeezed out on Calvary. He was wounded for our transgression.
Wakhanywa eCalvary, wahlatywa ngenxa yezikrekro zethu.
With his stripes we were healed.
Ngemvumbo yakhe saphiliswa.
In that squeezing out of the flowers, he was a flower. He's the greatest flower that ever grew.
Koko okukhanywa kwetyatyambo, wayeyintyatyambo, wayeyona ntyatyambo inkulu yakhe yakhula.
Was this lily of the valley and this great rose of Sharon.
Yayiyile ntyatyambo yasezihlanjeni, ikwangu lomfiyo wase Sharon.
Now, he hangs tonight, spanned between heavens and earth.
Ngoku uyajinga ngokuhlwa nje, wolulwe phakathi kwamazulu nehlabathi.
I believe he was that time, rather, to take away the sin of the world and to bring healing back to the world. And the Bible said that he's the same yesterday, today, and forever.
Ndiyakholwa wayenjalo ngelo xesha xebe. Ukususa isono sehlabathi nokubuyisela impiliso ehlabathini iBhayibhile nayo yathi ikwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Friend, when God told Moses in the wilderness, which was a type of him.
Sihlobo, ngexesha uThixo wayexelela uMoses entlango owayengumzekelo wakhe.
To lift up a brass serpent.
Ukuba aphakamise inyoka yobhedu.
And brass represents sin. Judge, the serpent represents, the brass serpent represents sin already judged.
Ubhedu ke lumele isono sigwetyiwe, inyoka yobhedu imele isono esele sigwetywe kakade.
As brass is divine judgment.
Njengokuba ubhedu lu ngumgwebo ongcwele.
Like the brazen altar where the sacrifices is laid.
Njengesibingelelo sobhedu apho ayebekwa khona amadini.
Also Elijah looked up and he said the skies is like brass.
No Elia wakhangela phezulu waza wathi isibhakabhaka sifana nobhedu.
Divine judgment upon an unbelieving nation.
Umgwebo ongcwele phezulu kwesizwe esingakholwayo.
And it backslid from God.
Esasiqeqile kuThixo.
Brass represents judgment. Divine judgment.
Ubhedu lumele umgwebo, umgwebo ongcwele.
And the serpent represented sin already judged.
Yona ke inyoka yayimele isono esele sigwetyiwe.
And Jesus was that serpent made sin for us.
UYesu ke wayeyilo nyoka yenziwe isono ngenxa yethu.
And took the judgments of God upon him.
Waza wayithabathela kuye imigwebo kaThixo.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity.
Wahlatywa ngenxa yezikrekro zethu, wakhandaniswa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa.
The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed.
Ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe. Siphiliswe ngemivumbo yakhe.
Oh, God's got his cabinet full of opium tonight for you.
Oh, uThixo uzalise ibox yakhe yamachiza ngeopium ngokuhlwa nje esenzela wena.
Christian friend, you're sick and suffering.
Sihlobo esingumKristu uyagula uhlupheka nokuhlupheka.
Oh, you're weary, it's just too hard for you. You can't stand it much longer.
Oh, udiniwe kulukhuni nje kuwe awunakumelana nako kwakhona elinye ithuba.
You'll go wild in this modern day that we're living.
Uya kuba indlobangela kulomhla wangoku siphila kuwo.
Did you just hear Lifeline tonight? Not what they said at Russia says in 55 that they'll absolutely take full control of the whole world.
Benike naiva ilifeline ngokuhlwa nje la nto bayithethele ukuba iRussia ithi ngowamashumi amahlanu esihlanu 55 ukuba baya kuba bethabatha ulawulo oluphelele lohlabathi lonke.
Before that can happen, the rapture has to come.
Phambi kokuba kube nokuhla wako kunyanzelekile ukuba lufike uqile.
So how close is it, friend? It's right here, close now at hand.
Ngoko kusondele kangakanani isihlobo? Ulapha kanye kufutshane kusondele ngoku kusemnyango.
What you seeking tonight with all your heart?
Awuna kumfuna ngokuhlanje ngenhliziyo yakho yonke.
He is the lily of the valley.
Uye intyatyambo yasesihlanjeni.
And he's the same yesterday, today and forever.
Kwaye ikwanguye izolo namhla nangona phakade.
He's here tonight to lift himself up among his people.
Ulapha ngokuhlanje ukuze aziphakamise phakathi kwabantu bakhe.
Just like Moses lifted up the sin sign, judge, and not only sin but sickness.
Kanye njengoba Moses wayiphakamisayo umqondiso wesono sigwetyiwe ingaso sono sodwa ke kodwa nokugula.
Remember, Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent.
Kumbula uYesu wathi njengoba uMoses wayiphakamisayo inyoka yobhedu.
So must the Son of Man be lifted up.
Umelo kuphakanyiswa ngokunjalo unyana womuntu.
What did Moses lift it up for?
Wayiphakamisela ntoni uMoses?
For sin, unbelief and for sickness.
Kwa ungenxa yesono ukungakholwa nangenxa yesifo.
Jesus was lifted up also for sin, sickness and unbelief.
UYesu waphakanyiswa naye ngenxa yesono, isifo nangenxa ungakholwa.
He was the same thing.
Wayesekwa into enye.
Now tonight in the days when we got this great discrepancy.
Ngoku ngokuhlwa nje ngemihla esaba nokungangqinelani kukhulu.
Jesus Christ promised in Luke that in the days of the before the coming of the Lord.
UYesu Kristu wathembisa kuluka ukuba ngemihla yoku phambi kokufika kwenkosi.
But be like it was in the days of Sodom.
Uya kuba njengoba kwakunjalo ngemihla yeSodom.
And when the Son of Man would reveal himself.
Naxa unyana womntu asukuba eya kuzityhila.
Like the Son of Man revealed himself to Abraham down there. Elohim.
Njengokuba unyana womntu wazityhila kuAbraham phaya kudala uElohim.
God made flesh among people.
UThixo enziwe inyama phakathi kwabantu.
And dwelt there with Abraham and showed him, told him what Sarah was thinking of, sitting behind him in the tent.
Waza wahlala noAbraham wambonisa wamxelela into awayecinga ngayo uSarah ehleli emva kwakhe ententeni.
That he had never seen.
Engazange wambona.
Told her what she and called her name Sarah.
Wamxelela into awayeza wambiza nangegama lakhe elinguSarah.
Abraham, not his name Abram he started out with, but Abraham.
Abraham, hi Elia gama lakhe uAbraham waqala kanye ngqo. Abraham zisuka nje.
Not Sarah, S-A-R-A-H, but S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah?
Hi uSarai, S-A-R-A-Y-I. Kodwa uSarah, S-A-R-A. Uphi umkakho uSarah?
Said she's in the tent behind you.
Wathi usendendeni emva kwakho.
Said I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh?
Wathi ndiyakutyelela ngokwexesha lobomi. Waze umfazi wahleka. Wathi yini na ukuba ahleke.
Now Jesus said just before this great discrepancy is gathered and burned.
Ngoku uYesu wathi kanye phambi kokuba ungangqinela nokukhulu kuhlanganiselwe ukutshiswa.
That the Son of Man will reveal himself in the same manner as he did then.
Ukuba unyana womuntu uya kuzityhila kanye ngendlela awenza ngayo ngokuya.
And that's what is it? It's a lifting up afresh before you.
Kwaye oku koku yintoni na? Kukuphakamisela phezulu ngokutsha phambi kwenu.
That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Ukuba uYesu Kristu isekwanguye izolo namhla nangona phakade.
Do you believe it?
Niyayikholelwa loo nto?
Let us bow our heads then for prayer.
Masithobise intloko zethu ke ngoko sithandaze.
Dear God,
Thixo othandekayo,
we love you. Your word is so foodful with us, Lord.
Siyakuthanda ilizwi lakho lingako kangako ukuzala kukutya kuthi Nkosi.
We just love it. We live by it, Lord.
Silithanda kakhulu siphila ngalo Nkosi.
It seems that our capacity is never sufficient.
Ukhangeleka ngathi indebe yethu ayize yanele.
We just love to sit at your table.
Sikuthanda mpela ukuhlala esithebeni sakho.
Around your word and enjoy the blessings.
Singqonge ilizwi lakho, sixhamule intsikelelo.
Lord, when we come together like this, brothers and sisters.
Ngosi sakuhlangana ngolu hlobo singabazalwana nodade.
Who's been blood bought by the Son of God?
Abathengwe ngegazi ngunyana kaThixo.
Who is the purchase
of your blood.
Aba intengo yegazi lakho.
And we come here tonight, Lord, we've dedicated these nights for praying for the sick.
Siza apha ke ngokuhlanje Nkosi, sibunikelele ukuthandazela abagulayo obusuku.
And according to the scriptures, you said that by the stripes we were healed.
Waye ngokwezibalo watsho ukuthi ngemivumbo yakho saphiliswa.
It isn't necessary to pray then.
Akuse umfuneko ukuba sathandaza ngoko.
Only confess our sins.
Ukuvuma izono zethu kuphela.
For by your stripes we were, past tense, healed.
Kuba ngemivumbo yakho sa kwixesha eladlulayo philiswa.
Oh, what a day of salvation.
Oh, onje wona umhla osindiso.
What a promise by Emmanuel.
Esinjani isithembiso sika Emmanuel.
That is certainly truth.
Ukuba inyaniso ngokuqinisekileyo.
You said a little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me, for I.
Wathi kuyakuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona. Enina niyakundibona ngokuba ndi.
The personal pronoun of I.
Isimelabizo sika mna.
I will be with you even in you. To the end of the world.
Ndiyakuba nani, ndibe kuni, kude kube sekuphelisweni kwehlabathi.
And at the end of the time, this great consummation.
Kwaye ke ekupheleni kwexesha, kumgwebo omkhulu.
You said just before it happens.
Wathi kanye phambi kokuba kwenzeke.
It'll be just like before the fire fell in Sodom and burned up the Gentile world.
Kuya kuba njengoba kanye wehlaye umlilo eSodom, walitshisa ihlabathi lentlanga.
And there would come a revelation again of the Son of Man, just like it was at Sodom.
Ukuba kuya kufika kwakhona isikhilelo sonyana womntu kanye njengoba kwakunjalo eSodom.
Father, may the people not miss it. I pray.
Bawo banga abantu abangesiphosi kwaye ndiyathandaza Thixo.
It's a crude little thing. If I said wrong, forgive me. Pull it into a gear.
Njengentwana engafezekanga ukuba ndithenda thetha ngokuphosakeleyo ndixolele undibuyisele emxholweni.
I love them, Lord. I pray that they won't miss it.
Ndiyabathanda Nkosi. Ndiyathandaza kuba bangabina kusiphosa.
Let this be one of the great nights, Lord.
Yenza ubube bobunye bobusuku obukhulu Nkosi.
May every sick, afflicted, blind, whatever it is in here, Lord, be healed tonight.
Banga bonke abagulayo abaxhwalekileyo abazimfama nokuba intoni na elapha Nkosi bangangaphiliswa ngokuhlanje.
May every sinner be saved.
Wanga wonke umoni angasindiswa.
Right in their hearts now, if they are unbeliever, may they accept Christ at this moment.
Ngaphakathi kanye ezinhliziyweni zabo ngoku ukuba bangabangakholwayo bangangamamkela uKristu ngalo mzuzu.
Grant it, Father. It's all in your hands.
Siphe oko bawo konke kusezandleni zakho.
We commit ourselves to you to see you come among us.
Sizinikela kuwe iziqu zethu ukuze sikubone usiza phakathi kwethu.
You said in St. John 14:12.
Kwaye wathi kuYohane sahlosumene sini verse yeshumene sibini.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye.
How we know that you made yourself known to the people.
Indlela esazingayo ukuba uzazisile ebantwini.
For you was that prophet that Moses said that would raise up.
Kukuba waungulam profeti wathi uMoses uya kuvela.
They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand.
Babengazange baba nabaprofeti amakhulu eminyaka. Ungangcinelani kwakukho macala onke.
But yet the word of God had to be fulfilled.
Kodwa noko ilizwi likaThixo kwakufuneka lizalisekile.
So the word became flesh, and so did the discrepancy.
Ngoko ke ilizwi laba inyama. Nokungangcinelani kwenza njalo nako.
And Father, we see it again today.
Kwaye bawo siyakubona kwakhona namhlanje.
The discrepancy becoming one great big bundle.
Ukungangcinelani kusiba inyanda enye ephakamileyo enkulu.
And we see the word coming the same way.
Nelizwi ke silibona lisiza ngendlela enye.
Bless us tonight, Father. We commit ourselves to you with your word.
Sisikelele ngokuhlanje bawo, sizinikela kuwe nelizwi lakho.
Whatever you have need for us to do, do with us, Lord. In Jesus' name, amen.
Nantoni na osifunela kuba siyenze, yenze ngathi Nkosi, egameni lika Yesu. Amen.
We don't know what he said. Maybe he wanted to tell us something, so just be reverent.
Ngentlonipho epheleleyo, asiyazi into ayithethileyo. Usenokuba ufuna kusixelela ukuthile, ngoko ke hloniphani kakhulu okomzuzu nje.
Hold the hand of the Lord here to save thee. Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee, and to write thy name upon the Lamb's book of life. Believe ye the word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord.
Amen.
Thanks.
Did you ever read Scripture where the enemy was coming?
Amen. Wakhe wafunda isibalo apho lwafika khona utshaba.
And they were all gathered together, and the enemy was such a great force.
Apho baye behlanganisene bonke kunye baye babe utshaba lwalungumkhosi omkhulu kakhulu.
And the Spirit of God fell upon a man.
Umoya kaThixo wahlela indoda.
And told him, and he prophesied and said, "Where to go and lay in wait."
Wayixelela ya profeta waxela apho makuyiwe khona kuyokulindwa.
And they destroyed their enemy.
Baze baluchabalalisa utshaba.
There it comes again. There's the place to destroy your enemy.
Nanso ke ifika kwakhona. Nanso indawo yokuchabalalisa utshaba lwakho.
See, take the hand of God.
Yabona, thabatha isandla sikaThixo.
The hand of God is Christ, of course, the Word.
Isandla sikaThixo nguKristu kakade, ilizwi.
So take that in your hearts tonight, while we call the prayer line.
Ngoko ke lithabathe olufake enhlizweni yakho ngokuhlwa nje.
I believe Billy give out prayer cards again today. Bees.
Ndiyakholwa ukuba uBilly uwakhuphile amakhadi omthandazo namhlanje. OBB.
Let's take B85.
Masithabathe uB wamashumi asibhozo anesihlanu.
We had 15 last night. We usually try to get about 15 a night.
Phezulu besineshumi elinesihlanu ngokuhlwa. Izolo siba soloko sizama ukuba sifumane ishumi lesihlanu ngobusuku.
And hold your cards, we'll get them out.
Niwagcine amakhadi enu ke ngoko siza kufika kuwo ngoku.
Let's try about 1585 B, like Branham, you know, B85 to 100.
Masifumane malunga neshumi lesihlanu. Amashumi asibhozana esihlanu B njengo Branham, yes, UB. Amashumi asibhozana esihlanu ukuya ekhulwini.
And we let's see who has B85. Raise up your hand.
Say, see, masibone ngubani ono biwa mashuma sipozo anesihlanu. Phakamisa isandla sakho.
You're sure? Oh, in the back. All right, 85, come up.
Ndiqinisekile. Oh, phayemva, kulungile. Amashuma sipozo anesihlanu, nyuka uze.
Now, my son, so that there might be strangers here, wouldn't know how this was done.
Ngoku, unyana wam, kuba kusenokubakho indwendwe apha ezingenakwazi ukuba kwenziwa njani na oku.
My son comes down here, or someone.
Unyana wam uyehla eze apha mhlawumbi omnye umntu.
If he isn't able to come,
ukuba akana kuphumelela.
Brother Borders, somebody else.
Umzalwana uBorders, omnye umntu.
Some man will come down and take these cards, 100 of them.
Umntu othile uyehla awathabathela amakhadi ikhulu lawo.
And stand them before the people and mix them up together.
Athi eme phambi kwabantu awaxubaxube.
So therefore, he gives you a card. He can't tell you you're going to be up here on a platform.
Ngoko ke ukunika ikhadi akanakwazi ukuba uya kuba lapha eqongeni.
He don't know that.
Akayazi loo nto.
And neither do I know. I come at night, just pull out about 10 or 15 somewhere along in the cards.
Nam ke andazi okwam. Ndifika ebusuku nditsale nje abe malunga namane okanye amahlanu kwenye indawo apha emakhadini.
That doesn't have one thing to do with your healing.
Londo ayinayo nencinane into yokwenza nempiliso yakho.
You can sit rather.
Ungahlala nje apho.
Look last night. How many were here last night? Let's see your hand.
Khangela phezulu. Bangaphi ababekhona phezulu? Masibone izandla zenu.
How the people is just healed all out through the meeting.
Indlela ababephiliswa ngayo abantu kuyo yonke inkonzo.
Now, that was 85, 86, 87, 88, 89, 90.
Ngoku ibingamashumi asibhozana esihlanu. Amashumi asibhozana esithandathu, amashumi asibhozana esixhenxe, amashumi asibhozana esibhozo, amashumi asibhozana esithoba, amashumi alithoba.
Let's have them come right now.
Masibezise khona ngoku.
B, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
UB, amashumi asibhozana esihlanu, amashumi asibhozana esithandathu, amashumi asibhozana esixhenxe, amashumi asibhozana esibhozo, amashumi asibhozana esithoba, amashumi alithoba.
There have been one.
Elo, ibi.
Surely, we need somebody's, here's another one, yes, that'd make it. 90 to 100 now. 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. Amashumi alithoba, amashumi alithoba kuya ekhulwini ngoku, amashumi alithoba. Alithoba nanye, alithoba nesibini, alithoba nesithathu, alithoba nesine, alithoba nesihlanu, alithoba nesithandathu, alithoba nesixhenxe, anesibhozo, anethoba.
If you can't move, If you're, I see we got a couple, three wheelchairs here now, four of them I believe I can see.
Ukuba ukwazi kushukuma, ukuba u, ndibona ukuba sineqela isithathu sezitulo ezinamavili apha ngoku zine kuzo ndiyakholwa ndiyabona.
If you got a prayer card, it's your number's called, you can't move, just raise your hand, we'll wheel it up here.
Ukuba unekhadi lokuthandazelwa, ilinani lakho elibiziweyo, ube ungakwazi ukushukuma. Phakamisa nje isandla, siza kusiqhuba sisinyuse sise apha.
And if you haven't got no prayer card, just sit there and pray and say, Lord Jesus, let it be me tonight.
Ukuba ke unekhadi lokuthandazelwa, hlala nje apho uthandaze uthi, Nkosi Yesu, mayibe ndim ngokuhlwanje.
How many here doesn't have a prayer card? Raise up your hand.
Bangapi apha abangena makhadi okuthandazelwa? Phakamisa isandla sakho.
Oh man. All right. Now let's just say this. I hope it don't sound sacrilegious.
Oh bethu, kulungile. Ngoku masithethe nje oku ndiyathemba ukuba ayikuvakala ngathi iyahlambela.
But there's a little woman one time that didn't have a prayer card would say.
Kodwa kwakukho umfazi omncinane ngelinye ixesha owayengafumananga khadi lakuthandazelwa. Singatsho.
She went pressing through the crowd. She said, now listen close.
Wahamba inyakathisa ezihlweleni wathi uphulaphulisise ke ngoku.
If I can touch that man's garments, I'll be made well.
Ukuba ndinokuchumisa nje umqukumbelo wengubo zala ndoda, ndiyakuphiliswa.
How many knows the story?
Bangaphi abalaziyo elo bali?
Right? And what did she do?
Kulungile. Wenza ntoni ke?
She touched him and went over and sat down.
Wamchukumisa, wahamba wayakuhlala phansi.
And Jesus turned around. He knew where she was at. Is that right?
Waguguka ke uYesu, wayesazi uba wehlela ndawoni na, akunjalo?
He knew what her trouble was. Is that right?
Wayeyazi ukuba yayintoni inkathazo yakhe, akunjalo?
He knew what her trouble was, so he told her what her trouble was.
Wayeyazi ukuba yayintoni inkathazo yakhe, ngoko ke wamxelela ukuba yayintoni inkathazo yakhe.
And she felt in her body that the blood issue had stopped. Is that right?
Waye weva emzimbeni wakhe ukuba ithombo legazi lalinqamkile, akunjalo?
Because why? She had touched him.
Ngokuba kutheni? Wayechukumise yena.
Now how many Christians here tonight that know according to Hebrews, the book of Hebrews, that Jesus right now is a high priest?
Ngoku mangaphi amaKristu apha ngokuhlanje aziyo ngokwamaHebhere, incwadi yamaHebhere, ukuba uYesu khona ngoku ungumbingeleli omkhulu.
The high priest that can be touched by the feeling of our infirmity.
Umbingeleli omkhulu onokuvelana nezilwele zethu.
Is he?
Unguye.
All right, if he is the same high priest, the same office, high priest.
Kulungile. Ukuba usengulo mbingeleli omkhulu, kwisikhundla esinye, umbingeleli omkhulu.
How would he act then?
Unokusebenza njani ngoko?
He'd act just the same as he did then.
Unokusebenza kanye njengoko wenzayo ngoko.
Do you believe that?
Uyayikholelwa loo nto?
He would act just the same as he did then.
Unokusebenza kanye njengokuba wenzayo ngoko.
If you can believe that.
Ukuba unokuyikholelwa loo nto.
All right. How many believe that? Raise up your hands. I actually believe it.
Kulungile. Bangaphi abakholwayo koko? Phakamisa isandla sakho uthi ndiyayikholelwa ngenene.
All right. Before they form the prayer line, let's have a prayer line out there.
Kulungile. Phambi kokuba benze umgca wokuthandazelwa, masibe nomgca wokuthandazelwa phaya phansi.
I know he's here.
Ndiyazi ukuba ulapha.
I feel his presence and I know that he's here.
Ndiyabuva ubukho bakhe kwaye ndiyazi ukuba ulapha.
You just pray. Just look this way and pray. Just bleed.
Izani. So ulungile umgca wokuthandazelwa. Bendiza kubiza phaya phansi. Suka nje uthandaze. Khangela nje ngapha uthandaze. Mkholwe nje kuphela.
A little lady sitting here looking right at me. Sitting next to a lady that's got glasses on.
Inenekazi elincinci elihleli phaya elijonge kanye apha kum. Lihleli ecaleni kwenenekazi elifake indondo.
Can't you see that hanging over that woman? Look here.
Anikubona na kuya kundanda phezu kwala mfazi. Khangela apha.
She's suffering with heart trouble.
Yabona. Ubulawa inkathazo yenhliziyo.
You believe that God will heal you?
Uyakholwa ukuba uThixo uyakuphilisa?
If you do, raise up your hand.
Ukuba uyakholwa, phakamisa isandla sakho.
That's what your trouble was.
Ibilondo inkathazo yakho.
That's right. Now if that was your trouble, raise up your hand so that people can see. Raise up your hand like this.
Kunjalo. Ngokuba ibinkathazo yakho leyo, phakamisa isandla sakho. Ukuze abantu babone, siphakamise ngolo hlobo isandla sakho.
Now you don't have it no more now.
Ngoku awusenayo konke ngoku.
Your faith made you well.
Ukholo lwakho lukuphilisile.
He's the same yesterday, today, and forever.
Isekwa nguye izolo namhlanje ngona phakade.
Oh, there is a discrepancy.
Oh, kukho ukunganqinelani.
But Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Kodwa uYesu Kristu usekwa nguye izolo namhlanje ngonaphakade.
I just keep praying. See, you don't have to be up here that you might know.
Oku ngokuqhuba nje uthandaze, yabona? Akufuneki de ube lapha phezulu ukuze ube nokwazi.
Now this is a lady.
Ngoku linenekazi eli.
As far as I know, I've never seen her in my life. She's just a woman standing here.
Ngokwazi kwami andizange ndalibona ebomini bam, ndingumfazi nje umi apha.
And got a prayer card. Didn't know whether he's going to be called or not.
One kadi lokuthandazelo. Waye ubungazi noba uza kubizwa na okanye hayi.
Somebody just give you a prayer card and your number's called, so you just come up here. Is that right?
Kukho umuntu nje okunika ikhadi waze laze inani lakho labizwa. Ngoko usuke weza nje apha. Akunjalo?
And I have no way of knowing what you are, who you are.
Kwaye andinandlela yakwazi ukuba uyintoni na, ungubani na.
Where you come from, what you want, nothing about it.
Uvela phi na, ufuna ntoni na, andazi nto konke ngoko.
I'm just a man. You're a woman.
Ndiyindoda nje, wena ungulamfazi.
That's right. This same picture from one time in the Bible, St. John the 4th chapter.
Kunjalo. Lo mfanekiso umnye wavela ngaxesha lithile eBhayibhileni. UYohane ongcwele sahluko sesine.
I said, what'd you do, Brother Branham, just then?
Ngoku uthi wenze ntoni umzalwana uBranham ke ngoko?
While ago, just pulled over in that little gear, see.
Kumzuzu nje odlulileyo nditsalele nje phakathi kancinane kulamandla, yabona?
I don't know, see. He has to do it. I don't know.
Yabona? Andazi. Nguye ofanele ukukwenza. Andazi.
How did that woman out there? I never seen that woman in my life.
Wenzeke njani kulamfazi uphaya phansi? Andizange ndimbone lamfazi ebomini bam.
She's a total stranger to me. I believe it was a woman.
Ungwasemzini ngokupheleleyo kum. Ndiyakholwa ukuba ibingumfazi.
Who is the person that's healed just now out there in the audience?
Ngubani lo mntu usandula ukuphiliswa khona ngoku apha endimbaneni?
We're strangers to one another. If that's right, wave your hand like this.
Phakama. Ewe, asazani thina sobabini. Uba inyaniso leyo, shukumisa isandla sakho ngolu hlobo. Yabona?
I never seen the woman, but she was sitting there believing.
Andizange ndimbone lamfazi. Kodwa ebehleli nje phaya ekholwa.
Now she touched something, didn't she?
Ngoku uchukumise ukuthile, akenzanga njalo.
It wouldn't do no good to touch me.
Bekungayi kunceda nto ukuchukumisa mna.
But now can't you see that the Bible is exactly the word of God?
Kodwa uboni ke ukuba iBhayibhile ililizwi likaThixo kanye.
He's the same yesterday, today, and forever.
Isekwa nguye izolo namhlanje ngonaphakade.
We become tabernacles of that Holy Spirit which is Christ.
Siba iminquba ephilileyo kamoya oyingcwele onguKristu.
See, that's the real seed.
Yabona, imbewu yokwenene ke leyo.
Then if that real Holy Spirit gets into the real seed of the word,
ke ukuba la moya oyingcwele okwenene ungene kuwe imbewu yokwenene yelizwi.
Not it just won't take part of it because the devil uses that. You've got to take it all.
Hayi, awuyikuthabatha kuphela inxenye yalo ngoba uSathane uyalisebenzisa elo, kufuneka ulithabathe lonke.
Every word of it, because he's not half God, he's all God.
Yabona, lonke ilizwi lakhe kuba akaso siqingatha sikaThixo, unguThixo wonke.
And that's what takes place.
Yabona, yiloo nto ke yenzekayo.
Now here's a woman, I've never seen her.
Ngoku nanku umfazi andizange ndambona.
Jesus found a woman like this one time.
UYesu wakhe wafumana umfazi onje ngaxesha lithile.
Maybe not the same condition. I don't know.
Mhlawumbi engekho kwimeko enye nalo. Andazi.
And he's sitting at a well. He had need to go down to Samaria.
Waye ke ehleli equleni. Yena ke wayemelwe kukuhla aye kwela maSamaria.
And we find out Samaria was under the hill.
Sifumanisa ke ukuba iSamaria yayiphantsi kwenduli.
And he's going to Jericho rather. He went around by Samaria.
Waye ke esiya eJericho xebe wazake wajikela ngaseSamaria.
And come to the city of Sychar.
Waya kufika kwisixeko saseSikari.
And he sat down on the well and sent his disciples away for food.
Waza wahlala phansi phezu kwequla wathuma abafundi bakhe ukuya kufuna ukutya.
How many races of people are there in the world?
Zingaphi intlanga zabantu ezikhoyo ehlabathini?
Three. Ham, Shem, and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time.
Zintathu. Abantu bakaHam, Shem, noYafet, sonke sivela kuNoa, lonke ke elinye ihlabathi latshatyalaliswa ngelo xesha.
Only three races people, that Jew, Gentile, and Samaritan, which was half Jew and Gentile.
Zintathu kuphela intlanga zabantu, ngamaYuda, intlanga, namaSamaria, wona lawo ayephakathi kobuYuda nentlanga.
That's all the races is in the world.
Zezo ke kuphela intlanga esehlabathini.
Just three. Everything in God is perfect in three.
Yabona, zindathu kuphela. Yonke into kuThixo igqibelele esithathwini.
Like these three I was talking of tonight, three stages of discrepancies.
Kanye njengesithathu bendithetha ngaso ngokuhlwanje, izigaba ezithathu zokunganqinelani.
Three stages, the word made flesh, so forth.
Izigaba ezithathu ilizwi lenziwe inyama, njalo njalo.
Now, and he had talked to the Jews, told Philip.
Yabona, ngoku wayethetha kumaYuda ke waxelela uPhilip.
When he brought Nathaniel up,
akuzisa uNathaniel.
That where he was, said I seen him when he was under the tree.
Apo wayekhona wathi ndambona esephansi komthi.
He told Andrew, he brought Peter up, he said your name is Simon.
Waxelela uAndrea xa wezise uPetros wathi igama lakho nguSimon.
You shall be called Peter from now on, said you're the son of Jonas.
Waye uyakubizwa ngokuba nguPetros ukususela ngoku. Wathi ungunyana kaYohana.
See, now them is all Jews.
Yabona, ngoku yayingamaYuda onke lawo.
But here he goes to a Gentile.
Kodwa ngoku uya kwentlanga.
Not a Gentile, but a Samaritan.
Ingengowentlanga, kodwa umSamaria.
Now is the Gentile's time.
Ngoku lithuba lentlanga.
He never performed that one time to Gentiles.
Akazange ayenze loo nto nangexesha elinye kwintlanga.
Search the scriptures, never. But he promised in Luke 22 that he would do it just before the coming.
Ziphengululeni izibhalo, akazange. Kodwa wathembisa kuLuka isahlono sonabini esibini ukuba uya kuyenza kanye phambi kokuba eze.
But he sat down there and here come a half-Jew and Gentile out, a woman.
Kodwa wahlala phansi apho, naku kusiza umxube womYuda nentlanga, umfazi.
And he said to her, woman, bring me a drink.
Waze wathi kuye, mfazi, ndiphathele ndisele.
She said, well, you shouldn't ask that so much. There's a segregation here.
Waze yena wathi, ngoba awuna kucela oko kangako. Si, kukho ucalucalulo apha.
You're a Jew and I'm a Samaritan.
UngumYuda kwaye mna ndingumSamaria.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Wathi, kodwa ukuba ubusazi ukuba ngubani nalo uthetha naye, ubuya kucela kum into eselwayo.
What was he doing?
Kodwa, wayesenza ntoni?
Contacting her spirit.
Wayehlangana nomoya wakhe.
And as soon as he found what her trouble was,
kodwa nje ukuba ayazi ukuba yayintoni na ingxaki yakhe,
well, he told her to go get her husband. She said she didn't have any.
Kwalunga, wamxelela ukuba ayokubiza indoda yakhe, wathi yena wayengenayo.
He said, that's right, you've had five.
Wathi yena inyaniso leyo ubunawo emahlanu.
Now look, when the Pharisees seen him do that,
ngoku kukhangela, abaFarisi bambona esenza loo nto.
Right, that discrepancy right amongst the word, what did they say?
Kanye, okwakungangqinelani kuphakathi kwelizwi, bathini ke?
They said this man's Beelzebub, a fortune teller.
Bathi le ndoda nguPhelezabhule, umvumisi.
And Jesus said, whoever spoke that on the Holy Ghost when he come to do the same would never be forgiven.
Yabona? UYesu wathi, nabani na othethe oko kumoya oyingcwele, xa athe weza ezokwenza kwaloo nto akanakuze axolelwe.
There's your discrepancy.
Nako ke ukungangqinelani kwakho.
But he said he would forgive him then because the Holy Spirit hadn't come, the sacrifice of the Lamb hadn't died.
Yabona? Kodwa wathi uya kubaxolela ngoko, ngokuba umoya oyingcwele wayengekafiki, idini imvana yayingekafi.
But then the woman didn't think that.
Kodwa la mfazi wayengacingi loo nto.
The woman said, sir, I perceive that you are a prophet.
La mfazi wathi, mhlekazi, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti.
They hadn't had a prophet for hundreds of years.
Babengazange babe namprofeti amakhulu eminyaka.
Said, I perceive you're a prophet. Now we know that Messiah, which is called the Christ, when he comes, that's what he's going to do.
Wathi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti, ngoku siyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu akufika uyakwenza loo nto kanye.
Well, if that's what he did,
kulungile ukuba wenza loo nto.
Then he's the same yesterday. That's how he made himself known then. Isn't it the same thing today?
Ngoko isekwanguye izolo nanamhla. Yindlela awazazisa ngayo leyo ngoko. Asiyo nto inye nanamhlanje.
It has to be.
Inyanzelekile ukuba ibe yiyo.
Now here is a woman and a man meets again.
Ngoku nanku umfazi nendoda behlangana kwakhona.
She's not that woman, I'm not that man.
Akanguye la mfazi, nam andiyo la ndoda.
But yet the same Holy Spirit is here.
Kodwa nangoko la moya uyingcwele mnye ulapha.
And made the promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed.
Wenza isithembiso sokuba imisebenzi awayenzayo siyakwenza kwa into enye ngemihla yakuthile kangayo unyana womntu.
Now, not knowing you, and you know that's true.
Ngoku ekunga kwazini kwaye uyazi kuba inyaniso leyo.
We're total strangers, and you're standing here.
Asazani ngokupheleleyo njengokuba umi apha.
Maybe something wrong with you. Maybe there's not. I don't know.
Kukho oku mhlawumbi kukho undonakele kuwe mhlawumbi akakho andazi.
But if the Lord Jesus will reveal to me by His Holy Spirit, what is your trouble?
Kodwa ukuba inkosi uYesu iyakundityhilela ngomoya wayo oyingcwele ukuba yintoni na inkathazo yakho.
Will you believe then that it is the Son of God and not a human being?
Uya kuyikholwa ngoko ukuba ngunyana kaThixo ingengomntu.
This is just a hall, this tabernacle that God uses any who He has chosen.
Liqolo nje eli. Nomnquba awusebenzisayo uThixo nabani na athe wamnyula.
He does that by sovereign grace and election.
Ukwenza oko ngoba balolukhulu nonyulo.
So, but you believe, you will.
Ngoko kodwa kholwa, uyakholwa.
How many audience will believe it?
Bangapi apha endimbaneni abaya kuyikholelwa?
Here we both stand, right here before the light that we've never met in this life.
Naku simi apha sobabini, phambi kwezibane. Singazange sahlangana ebomini.
I have no more idea who that woman is, what she is.
Ndingenawo namarhe ukuba ngubani na lo mfazi. Uyintoni na?
Where she come from, what she wants.
Uvela phi na, ufuna ntoni na?
I've never seen her in my life.
Andizange ndambona ebomini bam.
No more than I ever seen that woman down there in my life.
Kanye njengokuba ndingazange ndambona la mfazi uphaya phantsi ebomini bam.
But see, here's what I'm trying to get you to do.
Kodwa yabona nansi into endizama ukuyenza.
Get that discrepancy away from you now.
Susa oko kungangqinelani kumke kuwe ngoku.
And believe the word when the word is made flesh right here among us.
Ukholwe lilizwi ngexesha ilizwi lenziwe inyama kanye apha phakathi kwethu.
The word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God.
Ilizwi liyaliphila kwethu inyama oko kubonisa ubukho bukaThixo.
May He grant it.
Ngoku wanga angamupha.
She's wanting a worthy cause.
Ufuna into ebalulekileyo.
She's childless. She wants a baby.
Akana mntwana. Ufuna usana.
About 40 years old. That's certainly not impossible.
Umalunga namashumi amane eminyaka budala. Oko ngokuqinisekileyo akuyonto ingena kwenzeka.
They're sitting right out there now, women who are bearing all their life.
Bahleli phaya phansi kanye ngoku. Abafazi ababe ngamadlolo ubomi babo bonke.
They come to the platform, I guess, and the Lord give them children.
Baza beza apha eqongeni ngolu hlobo. Yaza inkosi yabapha abantwana.
Some of you raise your hand out there that know.
Abanye apho kuni abaziyo mabaphakamise isandla.
I picked up a little darling girl the other day, Sunday, after I left here.
Yabona, yabona. Ndafungula intombazana ethandekayo ngenye imini ngecawa emva kokuphuma kwam apha.
A Sunday afternoon.
Emva kwemini ngecawa.
That her mother was barren, the Lord spoke.
Umama wayo owayengazali yathetha inkosi.
And the little girl, the sweetest little thing, is she here?
Loo ntombazana nake intwanazana eyona ithandekayo ingaba ikho apha?
Where's she at?
Indawoni.
Here she is, right? You're sitting right down here, the mother sitting there. There's the little girl herself, see her?
Ewe, nantsi kanye apha ihleli apha ndicinga ngumama wayo ehleli phaya nantsi le ntombazana ngokwayo.
She was a spoken word from God.
Uyayibona yayililizwe elithethweyo livela kuThixo.
Will you believe him with all your heart?
Ngoku uza kumkholelwa ngenhliziyo yakho yonke?
Do you believe that that blessing that you have that you feel in you now has been God answering?
Uyakholwa ukuba loo ntsikelelo unayo le uyivayo ngaphakathi kwakho ngoku ibinguThixo iphendule?
If God would tell me what your name is so he could name the baby, would you believe?
Ukuba uThixo angandixelela ukuba ngubani igama lakho ukuze ube nokumthiya igama umntwana ungakholwa?
And Miss Thompson, you can go home and have your baby if you believe it with all your heart.
Ngoko nkosikazi Thompson ungagoduka umfumane umntwana wakho ukuba uyakukholelwa ngenhliziyo yakho yonke.
You believe with all your heart?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
Just have faith. No doubt. Just believe God.
Kholwa nje kuphela. Ungathandabuzi. Kholwa nje kuThixo.
God is God.
UThixo nguThixo.
How do you do, sir?
Kunjani mhlekazi?
I suppose we're strangers too.
Ndiyakholwa ukuba asazani nathi.
The only time I ever seen you in my life as I know of.
Linye kuphela ixesha ndikubona ebomini bam endazi ngalo.
But when you come in there and I thought you were brother Shepherd. Mashagan, brother Mashagan, the singer, when you come by.
kungoko busisa phaya bendicinga kuba unguyisekazi kamzalwana uShekhari okanye ungubani uMishigan umzalwana uMishigan lo uculayo ngeli xesha ubusisa ndaza ndabona ukuba uya kumgca ukuthandazela ngoku njengokuba ungwasemzini kum kwaye okanye kuwe nam ndingazani nawe macala omabini
If the Lord Jesus will tell me something,
Ngoku ukuba inkosi uYesu iyangixelela into
that you it's your maybe what you're wanting. Let's just say that.
Oyiyo mhlawumbi into oyifunayo masitsho mhlawumbi.
Tell me what you're wanting.
Akuxelele ukuba intoni na andixelele ukuba ufuna ntoni na.
Now he's already given it to you. The only thing it's just enough faith to believe it.
Ngoku sele kunikile kakade inye nje into lukholo olwaneleyo lokuyikholelwa.
Now, how many understands that?
Ngoku bangaphi abakuqondayo oko?
Just enough faith to believe that you get what you ask for.
Ukholo nje olwaneleyo lokuba ukholwe ukuba uya kufumana ukuthandazelayo.
Now, if you're up here wanting something and he can tell me what your desire is.
Ngoku ukuba unyuke weza apha uzele into abeno kundixelela ukuba uyinto namnono wakho.
Then you know I don't know your desire, then has to be something here that's doing it.
Ube usazi kuba andiwazi umnqweno wakho ngoko kufanele kuba kokuthile okulapha okwenza loo nto.
Now according to the word he promised to do that, he knows the thoughts within their hearts.
Ngokwelizwi wathembisa ukuba uya kuyenza loo nto wayezazi iingcinga ezisentliziyweni zabo.
Is that right? All right. You have a great desire to be healed.
Akunjalo kulungile. Unomnqweno omkhulu wokuba uphiliswe.
One thing, you're suffering with a nervous condition. Real nervous.
Into enye unenkathazo yemithambo yoluvo uphathuzela kakhulu.
Right. Another thing, you got a back trouble.
Kunjalo kanye enye into unenkathazo yomqolo.
And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it.
Kwaye lo mqolo ubukubambe ngamandla ixeshana ukhe wenziwa notyando kuwo.
That's thus saith the Lord. That's true.
Ngu itsho inkosi lowo yinyaniso leyo.
Right. And here's another thing, your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit.
Yabona kunjalo nansi ke nenye into unomnqweno onzulu kukuba ufuna ukwamkela ubhaptizo lomoya.
Come here. Dear God, in the name of Jesus Christ.
Inyaniso kanye leyo yizapho. Thixo othandekayo egameni lika Yesu Christu.
May this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name.
Yanga le ndoda ingazaliswa ngomoya oyingcwele. Phambi kokuba ishiye le ndawo ngegama lika Yesu. Amen.
Amen. Just have faith, don't doubt.
Ngoku wamkele mzalwana wam, kholwa nje ungathandabuzi.
How do you do?
Kunjani?
I suppose as far as I know that we're strangers one to the other.
Ndiyaqikelela ngokwami ukwazi ukuba asazani thina sobabini.
That's right. So people who know just raise up your hands so they see we're strangers.
Ukuba kunjalo kuba ukuze abantu bazi phakamisa nje isandla sakho ukuze bazi ukuba asazani.
I never seen her in my life knowingly.
Andizange ndambona ebomini bam ekwazini kwam.
I guess she never seen me unless it was out in the audience.
Naye ndiyaqikelela ukuba akazange andibone ngaphandle kokuba kwakuphaya phandle endimbaneni.
Because the Heavenly Father knows and here's his word laying here.
Ngokuba uba wasezulwini uyazi kwaye nali ilizwi lakhe lingange apha.
That I have never seen the woman knowingly in my life.
Ukuba andizange ndimbone lo mfazi kolwam ulwazi ebomini bam.
Therefore I wouldn't know what you're here for.
Ngoko ke andinakuyazi into ozele yona apha.
Have no idea who you are, what nothing about you.
Andinalo nofifi lokuba ungubani na yintoni na okanye andazi nantoni na ngawe.
I couldn't tell you one thing.
Akukho nanto inye endinokuxelela yona.
One thing is just a gift.
Inye nje into sisipho.
If I can, as you heard me explain it a while ago.
Ukuba ndinokuba nako. Njengokuba undivile nicacisa emzuzwini nje odlulileyo.
Just move over here what he says, what I see, I can say it. What he doesn't say.
Ndishukuma nje ndive into ayithethayo, into endiyibonayo, ndinokuyithetha ke, into angayithethiyo.
I cannot say I'd say that in myself and it'd be wrong.
Andinakuyithetha. Ndingayithetha njengokwam kodwa ingaphosakala.
It'd be wrong.
Yabona? Ingaphosakala.
But if he says it, it's absolutely right.
Kodwa kuba nguye oyithethileyo, inyaniso ngokupheleleyo.
It never has been wrong. It never will be wrong as long as it remains God.
Ayizange ikhe iphosakale. Ayinakuze iphosakale. Okoko nje isenguThixo.
Because God cannot be wrong.
Yabona? Yabona ngokuba uThixo akanakuphosisa.
But if God can tell me what you want, what your desire is.
Kodwa ukuba uThixo angandixelela into oyifunayo ukuba uyintoni na unqweno wakho.
Or what you're here for, or something you've done, or something like that.
Okanye ukuba yintoni na oyizeleyo apha, into ethile owayenzayo, okanye into ethile, into elolo hlobo.
Or who you are, where you come from, or whatever he wants to tell me.
Okanye ukuba ungubani na uvela phi na, okanye nantoni na afuna ukundixelela yona.
You'd believe?
Uyakukholwa.
Thank you. One thing, you have trouble with your feet.
Enkosi. Into yokuqala ukhathazwa zinyawo.
Your feet bothers you.
Inyawo zakho ziyakuhlupha.
That's right, raise your hand. You have a lady's trouble, female disorder.
Kunjalo, phakamisa unenkathazo yobunenekazi, ukungahambi kakuhle kobufazi.
And you've got a great desire in your heart.
Kwaye unomnqweno omkhulu enhliziyweni yakho.
Because you've just lost somebody or something, it's a boy.
Ngokuba kukho umuntu othile osandula ukukulahlekela okanye into ethile, yinkwenkwe.
And your boy has left home, run away.
Kwaye inkwenkwe yakho ilishiyile ikhaya yabaleka yemka.
You want me to pray that he'll return back.
Kwaye ufuna ukuba ndithandazele ukuba ibuye.
God in heaven send her child to her.
Thank you.
Thixo osezulwini mthumele umntwana wakhe.
Let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother in Jesus' name.
Hallelujah.
Amen.
Umoya oyingcwele mawumthintele endleleni lamfana ngokuhlwanje Nkosi, umthumele kunina kwakhona ngegama likaYesu. Amen.
He who knows will send him back to you. Don't worry.
Lo waziyo uza kumthumela abuyele kuwe. Musa kufuphi.
Believe now. Don't doubt.
Kholwa ngoku. Musa kuthandabuza.
Just have faith. All your heart, you believe, and God will grant the rest of it.
Kholwa nje kuphela. Ngenhliziyo yakho yonke, kholwa uThixo ke uyakukupha konke okuseleyo.
Now, just those three or four discernings, whatever it was, see?
Ngoku okokuqalula kathathu okanye kane nje nokuba kungaphi na yabona.
I just went to gets blind to me. I can't explain that.
Ndiye kwade kwamnyama kum andinakuyicacisa loo nto.
There's no way to explain it.
Akukho ndlela yakuyicacisa.
You say you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more, you think? Yes, sir.
Uthi uthetha kuba loo nto nje ingaphezu kokuba ubushumayela phaya imizuzu engamashumi amane anesihlanu nangaphezulu ucinga njalo? Ewe mhlekazi.
If it's 3 hours, it wouldn't be that much.
Nokuba ibizi yure ezintathu bekungayi kuba kangaka.
A woman touched the garment of our Lord Jesus, and then people are not touching me.
Umfazi wachukumisa ingubo yenkosi yethu Yesu. Aba bantu ke abandichukumisi konke.
Well, this woman here, just look here, she just touched me all around, wouldn't do a thing.
Ngoba lo mfazi ulapha khangelana apha anganako beka izandla zakho phezu kwam yabona undichukumise ndonke ayinakwenza nto loo nto konke.
I'm just a man.
Ndiyindoda nje.
But she has to touch him.
Kodwa kufuneka ukuba achukumise yena.
And I by gift all myself goes away and I just say what I see.
Mna ke ngesipho njenje kusuka nje kumke konke okundim ndithetha endikubonayo.
And that's all. See, touching me doesn't mean a thing.
Yabona, ilonto kuphela ke ukundichukumisa kwakhe lonto ayithethi into konke.
But she touches Jesus through me.
Kodwa uchukumisa uYesu ngam.
That's how that woman touched God through Jesus.
Ilondlela ke lamfazi awachukumisa ngayo uThixo ngoYesu.
When he didn't know what was the matter with her, she just touched his garment and went and sat down.
Wayengazi ukuba intoni na eyayimkhathaza. Wachukumisa nje ingubo yakhe wahamba wayokuhlala phansi.
And he said, who touched me?
Wazawati, ngubani lo undichukumisileyo?
And the apostle said, well, everyone's touching you. Why do you say that?
Baze bathi abapostile, ngoba bonke abantu bayakuchukumisa nje. Kungani ukuba uthethe loo nto?
He said, but I perceive that virtue has gone from me.
Wathi, kodwa ndiyawazi amandla aphumileyo kum.
Now you know what virtue is? Strength.
Ngoku niyazi ukuba yintoni na amandla ukomelela.
He got weak on one woman touching him.
Waziva etyhafile ngokuthi achukunyiswe nje ngumfazi omnye.
And he was the son of God.
Waye ke engunyana kaThixo.
What about me, a sinner, saved by his grace?
Kubeke phi ke kum umoni osindiswe ngobabalo lwakhe?
You know what's more?
Uyazi ukuba kutheni ukuba kube ngaphezulu?
Because he said, these things that I do shall you do also, more than this shall you do, for I go unto my Father.
Ngokuba wathi ezinto ndizenzayo niyakuzenza nani nezinga phezulu kwezi niya kuzenza ngokuba ndisiya kuba owam.
Greater, it said there, but the right Greek interpretation is more than this. What shall you do?
Emikhulu itsho phaya kodwa elona gama lililo lokutolikwa kwesigrike lithi nengaphezu kwale niya kuyenza.
Now, the lady, I know not. I have known nothing about her.
Ngoku inenekazi endingalaziyo andizange ndazi into ngalo.
She's just as total stranger to me as the other people were.
Lingwasemzini kum kanye njengokuba abanye abantu bebenjalo.
We're strangers to one another.
Asazani thina sobabini.
So if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers.
Ukwenzela nje ukuba abantu bayazi loo nto ungaphakamisa isandla sakho uthi asazani.
Now, the Son of God, if he one time met a woman in a little panoramic like this by a well.
Ngoku unyana kaThixo ukuba ngaxesha lithile wahlangana nomfazi omncinane kumbonwana onjengalo ngasequleni.
And he talked to her just a moment and he knew where her trouble was.
Waza wathetha naye okomzuzwana waza wazi ukuba yayintoni na inkathazo yakhe.
And he told her what her trouble was.
Waze wamxelela ukuba yayintoni na inkathazo yakhe.
And so she knew by that was the Messiah.
Waza ke ngoko wazi ngaloo nto ukuba loo yayingumesiya.
Now that you've touched me, I've touched you, nothing happened.
Ngoku undichukumisile, nam ndikuchukumisile, akukho nto yenzekileyo ke.
But if my faith by gift and your faith by believing in it.
Kodwa ukuba ukholo lwam ngesipho sam nokholo lwam ngokukholwa kuso.
Can touch him and he can speak through us to through me to you.
Lungamchukumisa angathetha ngathi unawe ngam.
Then you know that he's here like he was that well at Sychar.
Ukholo ke ngoko kuba ulapha njengoba wayephaya kwiqula lase Sikari.
He's same yesterday, today, and forever. You believe that?
Yabona usekwa nguye izolo namhlanje ngona phakade uyakholwa ilonto.
You have so many troubles.
Unenkathazo ezininzi kakhulu.
So many afflictions, complications.
Inqaleko ezininzi kakhulu, ingxakeko.
One of the main things that you want to be prayed for is arthritis.
Enye izinto eziphambili ufuna ukuthandazelelwa yona kuqaqamba kwamalungu.
That's right. That's right. You're stiffening up by arthritis.
Kunjalo, akunjalo ukuba nokuqina komzimba ngenxa yokuqaqamba kwamalungu.
When you see you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remember.
Ubona uphakamisa ingalo yakho kwaye ubuhamba kancinane ukuza kwakho ekukhumbuleni kwam.
Maybe just wait just a minute, maybe something else can be said.
Mhlawumbi ungalinda umzuzu nje, mhlawumbi kukho enye into enokuthethwa.
That'll take the you feel things, people, you know, like a breath coming against it.
Oko kuyakuthabatha apha ngaphandle uva izinto abantu yazi njengomphefumlo uphikisana nayo.
They say why he guessed that or you know like that.
But ngoba uyiqikelele loo nto okanye uyazi into lolo hlobo.
But you seem to be a fine person. Just talk to me just a moment.
Kodwa ukhangeleka ungumntu olungileyo khawuthethe nam nje umzuzwana.
Let's stand here just a bit. Because I do think there's something else that's in your heart that you're wanting from God.
Makesimi apha umzuzwana ngokuba ndiyacinga ukuba ikho into enye ezenhliziyweni yakho oyifunayo kuThixo.
Now I cannot answer your prayer.
Ngoku andinakuba nako ukuphendula umthandazo wakho.
But he can read because if you believe it, it's already answered.
Kodwa unako ngokuba ukuba uyakholwa sele uphendulwe.
But if you just want to believe, to make you to believe.
Kodwa ukuba uyafuna nje ukukholwa ukwenza ukuba ukholwe.
Now I tell you, it's concerning a loved one that's not here.
Ngoku ndiyakuxelela, kunxulumene nomuntu omthandayo ongekho apha.
And that is a brother.
Yaye ngumnakwenu lowo.
And that brother is not even in this country.
Lo mnakwenu ke akakho nakweli lizwe.
He's in a kind of a wet country, a lot of lakes. I'd say something like in the Michigan.
Ukwilizwe elibumanzi, elinamachibi amaninzi. Ndingathi yindawo engathi kuseMichigan.
As Michigan's where it's at.
Okanye enye ewe kuseMichigan apho ikhoyo.
And he is suffering with a deadly killer.
Waye uhlutshwa sisifo esingumbulali.
And that is an uncurable kidney trouble that he's bothered with it.
Yaye inkathazo enganyangekiyo yezintso leyo ebekhathazwa yiyo.
That is right, isn't it? That's thus saith the Lord.
Inyaniso leyo asiyo nguitsho inkosi lo.
Now the handkerchief that you got in your hand that you raised to God.
Ngoku le tshefu isesandleni sakho obuyiphakamisele kuThixo.
send that to your brother and tell him not to doubt, but to believe, and that you'll be healed.
Yithumele kumnakwenu umxelele ukuba angathandabuzi koko akholwe oko ke kuyakuba uyakuphiliswa.
You believe with all your heart?
Ngokuba uyayikholwa. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
Then if you believe there's only one thing to do.
Ngoko uba uyakholwa inye kuphela into omelwe ukuyenza.
That's absolutely accepted. Is that right?
Ukuba kukuyamkela nje ngokupheleleyo akunjalo?
Now you see, he's looking at that them people. That's what he's doing, looking at it.
Ngoku uthi ujonga kubo kwaba bantu wenza lonto ukubajonga.
You see that so much.
Uyibona kangako.
But that you might not know this, this lady here, come up this way, lady here, the patient, wherever we are.
Kodwa ukuze ningakwazi oku elinenekazi lapha nyuka ngolhlobo elinenekazi lapha isigulana nokuba ngubani na.
I'm not looking at her.
Andilijonganga.
Do you believe that God can reveal to me what your trouble? Raise your hands if you do. This lady here. This lady here.
Uyakholwa ukuba uThixo andityhilela ukuba yintoni na inkathazo yakho? Phakamisa izandla zakho ukuba uyakholwa. Elinenekazi lapha. Elinenekazi lapha.
The patient. All right. Then if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore.
Isigulana, kulungile. Ngoko ukuba uyayikholwa ngenhliziyo yakho yonke, inkathazo yesifuba ayikuphinda ikukhathaze kwakhona.
Alright, go home and believe it.
Ulungile. Ngoku goduka ukholwe ilo mpiliso.
Look at her, did it? See, you look this way, the vision is there, no matter what takes place.
Kangela nje, nagu, yabona, kangela ngapha. Umbono ukho, akukhathaliseki noba kuqhubeka ntoni na.
Amen, can't you see it?
Amen, akuboni?
Just perfectly as God can be perfect.
Ugqibelele kanye njengoba uThixo enokugqibelela.
You believe too?
Uyakholwa nawe?
Asthma could leave you too, couldn't?
Isifuba singakuyeka nawe, asinako?
You believe it would?
Uyakholwa ukuba singakuyeka?
All right. Go tell the Lord Jesus that you believe.
Kulungile. Hamba uyoxela inkosi uYesu ukuba uyamkholwa.
Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled jet.
Ngenye imini kuyakufuneka ukuba ujikeleze ngentonga engcongolo ukuba okwakuqina kwamalungu kungqwele rhi. Kodwa akusoze kuyenze loo nto. Awunako. Awukholwa ukuba kunjalo? Uyakholwa. Uyakholwa ukuba uza kuphila. Hamba indlela yakho. UYesu Kristu uyakuphilisa.
Heart trouble kills people.
Inkathazo yentliziyo iyababulala abantu.
But it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well?
Kodwa akufanele ukuba ikubulale wena. Uyakholwa ukuba uThixo uya kukuphilisa yona akwenze uphile.
Go believing it with all your heart, say, I truly believe it.
Hamba uyikholwa ngenhliziyo yakho yonke uthi ndigqibile ukuyithandazela.
You speak English.
Uyasithetha isiNgesi.
You understand English.
Uyasiva isiNgesi.
Somebody, huh? All right. Will you speak to her while I tell her?
Makubekho umuntu ozayo. Ewe, kulungile. Ungathetha naye into endimxelela yona.
Tell her she'll believe the stomach trouble will leave her.
Mxelele ukuba uyakholwa inkathazo yesisu iya kumyeka.
She will believe it.
Uyayikholelwa.
Your back trouble will leave you too. So now you can go on your own and heal.
Inkathazo yomqolo wakho iya kukuyeka nayo. Ngoke ngoku. Ungahamba indlela yakho uphile.
How do you do? You believe? That man sitting there with back trouble looking at me and I said that he could be healed too. If you believe it, sir?
Kunjani, uyakholwa, emhlekazi. Laa ndoda ihleli phaya ikhathazwa ngumqolo, indijongile. Ngoku bendithetha loo nto ingaphiliswa nayo ukuba uyakholwa, emhlekazi.
All right, sir. The lady sitting right next to you there.
Kulungile, emhlekazi. Ela nenekazi lihleli kanye apho ecaleni kwakho.
You got neck trouble, haven't you, lady?
Unenkathazo yentamo. Awunayo, nkosazana?
You believe that God will heal you?
Uyakholwa ukuba uThixo uyakuphilisa.
You want to lay hands on the little boy for his knees?
Ufuna ukubeka izandla kule nkwenkwe ngenxa yamadolo ayo.
He'll get well too.
Uze iphile nayo.
You believe it?
Uyayikholelwa.
You had female trouble, ladies' trouble. You don't have it now.
Ubunenkathazo yobufazi, inkathazo yamanenekazi. Awunayo ngoku.
Your faith healed you and made you whole.
Ukholo lwakho lukuphilisile lokwenza waphila.
You believe Jesus Christ the same yesterday and forever?
Uyakholwa kuYesu Kristu inguye izolo namhlanje ngona phakade?
Then let's put our hands on one another and pray this prayer of faith, each one of us.
Ngoko masibekane izandla sithandaze nomthandazo okholo songe ngabanye.
Pray the prayer of faith.
Sithandaze umthandazo okholo.
Dear God,
Thixo othandekayo.
While we're so covered in your divine presence.
Ngoku sakujingela lohlobo bukho bakho obungcwele.
To see you moving out through the audience and healing the sick everywhere, thou art God.
Ukukubona uhambamba phakathi kwesihlwele uphilisa abagulayo yonke indawo unguThixo.
I pray that you'll heal this entire audience.
Ngiyathandaza ukuba uphilise le ndimbane iphela.
Let the breath of God fall fresh into their hearts.
Ngakuthi ukuphefumula kukaThixo kuwe ngokutsha ezintliziyweni zabo.
And let them know that time is running out.
Baze bazi ukuba ixesha liyaphela.
We're just a little while longer to be here.
Sinexeshana nje elincinane eliseleyo lokuba sibe lapha.
Then we're going to be with him who we love.
Sizeke siyokuba naye lo simthandayo.
And may now his presence bring healing to everyone.
Banga ke ngoku ubukho bakhe bungezisa impiliso kuye wonke ubani.
We condemn Satan.
Siyamqalekisa uSathana.
We condemn all of his acts.
Siqalekisa zonke izenzo zakhe.
In the name of Jesus Christ, Satan, come from the people.
Ngegama lika Yesu Kristu, Satana, phuma ebantwini.
All that will believe him now and accept your healing, stand up on your feet.
Bonke bayakukholwa kuye ngoku namkela impiliso yenu, imani ngenyawo.
Say, I now stand up to accept my healing.
Nithi ngoku ndiphakamela ukwamkela impiliso yam.
I believe it, regardless of your condition, if you really believe it, stand up to your feet.
Ndiyayikholelwa, nokokuba ithini na imeko yakho, uba uyayikholelwa ngenene, imani ngenyawo.
Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you.
Ngoku phakamisa izandla zakho uze uthi, enkosi, Nkosi Yesu, ngoku ndiphilisa. Uthixo abe nani.